You may be seated.
Ningahlala phansi.
Marvelous to see the simplicity.
Ngiyamangaza ukubona ubulula bokusebenza kukamoya nabantu abathobekile nje ngokwanele ukuba bakulalele futhi bakukholwe futhi bakugcine nje. Ukuthi sibonga kanjani leso sikhuthaza sivela kuNkulunkulu ukuthi kufanele silindele futhi uzokwenza umsebenzi phakathi kwethu. Siyambonga. Manje ngithathe isikhathi eside kancane izolo busuku ngisanda kungena futhi emizuzwini embalwa edlule futhi ngiphatheke kabi, nginigcine nimile kanjalo futhi ngizama ukushushisa kulobu busuku uma kungenzeka ngikwazi. Futhi kusasekuseni ukudla kwasekuseni kwe-businessman e-Washington Yuri futhi ngisanda kutshelwa umfowethu onamathikithi ukuthi amathikithi kufanele athengwe kulobu busuku. Ngenxa yokuba nendawo eyanele ukubona lapho bethola indawo eyanele idayisiwe yonke ekuseni ukuze bakwazi ukulungiselela izinto futhi wathi qinisekani ukuthi nithola amathikithi enu futhi ngicabanga ukuthi bazoba ngaphambili kwegumbi phezulu lapho kulobu busuku. Futhi kusasebusuku uma inkosi ithanda ngifuna ukuba angazi nhlobo kodwa ngicabanga nje uma ithanda ngingathanda ukukhuluma ngento ekhethekile kusasebusuku esekuthini sinazo zonke izinto kuKristu. Manje indikimbe encane ejwayelekile kodwa namuhla ivele iyafika kimi futhi ngifuna nje ukukhuluma ngayo kusasebusuku inkosi ithanda. Futhi khona-ke ngicabanga ukuthi sinesonto ekuseni bese kuba yisonto ebusuku inkosi ithanda. Ngifuna ukushumayela ngendaba ukubala ngokuhlehla. Lungiselelani ukuba ibandla liphume, niyabo? Ukubala ngokuhlehla, niyabo? Niyazi ukuthi yini ukubala ngokuhlehla futhi ngikhona ukuthi singakufakazisa ngemibhalo ukuthi sikhona manje ekubaleni ngokuhlehla. Manje ngakho sikhulekeleni futhi uma ungenalo ibandla oya kulonke yasente kuseni singajabula ukuba nawe lapha futhi ngiyasente kusuku. Isizathu uma unebandla elingelakho okuyisikhundla sakho sokuqala somsebenzi sikulindele ukuthi uthamele leyo kodwa uma ungenalo ngani singajabula ukuba nawe. Futhi ngiyaqonda ukuthi kulobu busuku uma singaqeda ngokushesha ngokwenele sizoba nomugqa omkhuleko omncane. UBhili uthe ukhiphe amakadi omkhuleko athile lapha. Ngicabanga ukuthi lokho bekulungile ya ukuthi sizoba nomugqa omkhuleko ukuze sikhulekele abagulayo. Futhi ngezinye izikhathi umuntu othize abaningi bangitshele izikhathi ezinqwaba bathi ubufanele uhlale nalokho ukhulekele abagulayo, ubungafanele uzame ukwenza lokho okunye. Kodwa kukhona ongishayela ucingo kwenge kudala wathi uhlale ubagcinela ini labo bezifazane na? Awu, angibagconi wathi awu wathi kungani ungabashiyi phansi labo bezifazane na? Wathi onke lawo madoda ngenhlangano yawo nakho konke. Umfowethu ovelele ngempela. Futhi ngathi awukholwa ukuthi lokho kungokombhalo ukuba benze lokho, uyakholwa na? Wathi qhabo kodwa wathi ingabe inkosi ayizange kubize ukuthi ukhulekele abagulayo na? Ngathi yebo. Wathi awu kungani ungahlali nalokho na? Ngathi ngiyahlala. Futhi wathi ake uma ikubize ukuba ukhulekele abagulayo vumela abashumayeli bakunakekele lokho. Ngathi kodwa abakwenzi. Wathi kungani? Ngathi ngifanele. Wathi ngani iningi labantu ngiyazi ngiqekele abantu abayisigidi bakuthatha njengomprofeti. Ngathi ngiyena umprofeti. Wathi kodwa abantu bacabanga ngawe ngaleyo ndlela. Wathi ngokusubala ngikuthatha kanjalo mina uqobo. Ngathi ngiyabonga. Ngathi kwesinye isikhathi ngibonise izinto ezizayo futhi ayikaze iqamba amanga kimi namanje futhi ayisoze ngoba inguNkulunkulu ngeke. futhi wathi awu uma uyinceku kaNkulunkulu kanjalo kungani ungabafundisi labo besifazane nezinto ukuthi zemukela kanjani iziphiwo eziphakeme zomoya ezikhundleni sokuqhubeka nokuqhubisana nabo ngokugunda izinwele zabo nokugqoka ezikhindini nokuzipenda nezinto na wathi ubufanele ubafundise izinto ezinkulu ngokwedlulele nokuthi bangemukela kanjani iziphiwo ezinkulu futhi benze ukuthize ngathi uzoyifundisa kanjani ongwaqa kuyilapho bengalaleli ngisho no-ABC wabo na funde lokho futhi khona-ke sizoqala kokunye kuzwakala kungukuthuka okungcwele umfundisi omdala ngiyabonga umfundisi omdala ngesinye isikhathi wahamba wayobamba umhlangano endaweni futhi wathi washumayela ubusuku bokuqala ngokuphenduka ubusuku besibili ngokuphenduka ubusuku besithathu ubusuku besine ubusuku besihlanu amadekoni ahlangana naye emuva lapho ayesethi mfowethu siyawujabulela lowo mlayezo wokuphenduka kodwa athi awunawo yini enye into ongashumela ngayo na wathi oh yebo kodwa lindani baze baphenduke bonke kuqala bese kuthi-ke sizoqala kwenye inkonzo ingakho ngingena endlini kaNkulunkulu futhi ngibona yonke into ihlelile ibukeka kahle khona-ke sizoqala enye into niyabo ngakho si wena ngiyalangazelela umkhuleko wenu angizisho lezo zinto ukuthi ngibe mubi niyakwazi lokho ngiyashisekela ngamadedakazi kaNkulunkulu ngamadedana kaNkulunkulu futhi besifanele siziphathe kanjalo besifanele senze njengakho futhi sizame ukuqhamuka nakho ngimfushane kakhulu futhi ngicela imikhuleko yenu ngani futhi ngiyanikhulekela ngakho sizokhulekelana ndawonye futhi mhlawumbe ngolunye usuku uNkulunkulu uzosihlanganisa sonke ndawonye entweni ethile enkulu ezosikhipha kuso sonke lesi siphithiphithi lapha noma kanjani sengithi kukhathala yile ndlu yezinambuzane endala impeli unjalo na ngingathanda ukuthatha ukundiza ngedwa ngokunye kwalokhu kusa lapho efika manje ngikhiphe izolo ebusuku ukuthi emva kokukhuluma ngejubhili futhi ngibiza ukubuyela emuva ipentekoste lasekuqaleni nasemlayezweni ngithe kulobu busuku ngizozama ukukhuluma kancinyana ngokuthi ubuyela kanjani emuva niyazi asikho sidingo sokutshela noma ubani ukuthi enzeli ngaphandle uma ubatshela ukuthi bakwenze kanjani yileyo into manje kukhona indikimbe ngifuna kuyifunda ngiyengayisebenzisa ngaphambilini kodwa mhlawumbe hayi ncamashi ngale ndlela kodwa ngicabange ukuthi ingena khaxa futhi kufanele ngiyilethe ngale ndlela ngakho ngicabanga ukuthi ukuletha lokhu ukuthi ubuyela kanjani emuva futhi ziningi izindlela zokuphuma kodwa iyodwa kuphela indlela yokubuyela emuva bengiye omunye umfo washo ngesinye isikhathi ezintabeni waye sasiphezulu lapho omunye umfo kanye nami esasingabaholi abanikwe imvume eColorado wayeneqembu labantu ngakolunye uhlangothi izimpahla ezincane zomfo futhi bengenisa abanye abafu lapho nomholi wegqubo lwakhe walahleka futhi wayezulazule emuva lapho washayela phezulu lapho esasikhona egibele ihashi wathi yeyi lo mfo owaye nami umnumzane Jeverez wayethi ukuba ngumuntu okhuluma ngokushesha wathi yeyi wathi uphuma kanjani lapha na wathi ungene kanjani lapha na wathi ngaleyo ndlela wathi awu khona-ke yileyo indlela yokuphuma ngakho-ke indlela yokubuyela emuva futhi ngakho yilokho-ke khona-ke asifunde manje encwadini yamakhosi esibili yasehlukweni sokuqala samakhosi esibili amavesi amabili noma amathathu bese kuthi-ke sifuna ukuthatha indaba bese siyisebenzisele indikimba indlela yokubuyela emuva Moabi wahlubuka kwa-Israyeli emva kokufa kuka-Ahabi. U-Ahaziya wawa eheleni likamelo eliphezulu laseSamariya wagula wathuma izithunywa wathi kuzo hambani futhi nibuze kubhalizibhubhi unkulunkulu wase-Ekroni ukuthi ngiyakusinde yini kulesi sifo. Ngephengelosi yenkosi yathi ku-Eliya wasethishibi sukuma futhi ukhuphuke futhi uhlangane nezithunywa zenkosi yaseSamariya uthi kuzo akungoba kungekho unkulunkulu kwa-Israyeli nihamba niyobuza kubhali izibhubhi unkulunkulu wase-Ekroni na Ngibaza ukuthi ke ngizwe umfowethu Mo emizuzwana nembala edlule kuleyini yocingo wokuthumana ngaphakathi kwesakhiwe lapha ekhuluma, futhi ubengazi ukuthi ngizofunda lokhu kube indikimba ekukhulumeni ngebhayisamu, futhi ngifuna ukufunda lokho kuJeremiya isishiyagalombili amashumi amabili lambili. Ibhalisamu alikho kwaGiliyadi na? Inyanga ayikho lapho na? Pho kungani impilo yendodakazi yabantu bami ingasindi? Umbuzo, kungani impilo yabantu bami ingasindi na? Manje ngingathanda ukusho ukuthi sijabule kakhulu ukujabulela lesi sikhathi esikhulu senhlanganyelo, futhi ngethemba ukuthi iNkosi ngeke ivumele noyedwa umuntu ukuthi angene lapha ngaphandle kokusindiswa, nalowo ongenamoya ongcwele kodwa lowo oyogcwaliswa ngomoya ongcwele, futhi wonke umuntu ogulayo aphulukizwe. Ngibheke ngabomvu lokho, futhi siyakukholwa. Manje indaba yethu iqala ngokuthi kulobu busuku ngabantu abebekade njengayizolo busuku babededile kuNkulunkulu, futhi leyo yinto edabukisa kakhulu ebengingacabanga ngayo ngomunye ikholwa elikude noNkulunkulu. Futhi siyajala lapha ukuthi lenkosi yaseSamariya u-Ahaziya isizathu sokuba abe kude noNkulunkulu ngoba wayenohlobo olungalungile lokufundisa, uhlobo olungalungile lokukhuliswa. Unina wayengumhedeni noyise wayengumIsrayeli ohlubukile u-Ahabi, futhi kusukela lapho wayengakhuliswanga kangako endleleni yenkosi nakuba ngabantu. Futhi uNkulunkulu akakaze azishiye engenafakazi, futhi uNkulunkulu wayenofakazi ngalelo suku kodwa uyise wayemzonda lofakazi, negama lakhe kwakungu-Eliya umprofeti. Nonina wayemzonda lofakazi kodwa nokho kwakungufakazi kaNkulunkulu, wama ngokufanayo nje. UNkulunkulu belokhu enabantu ndawona thize angakhomba kubo, futhi athi yilokho-ke ngifuna ukuba phakathi kwaleso sibalo. Ngiqinisekile ukuthi sonke siyafuna ukuba lapho, kuyisifiso sayo yonke inhliziyo. Sifuna ukuba phakathi kwaleso sibalo. UNkulunkulu angathi laba ngabantu bami, babheke bayisibonelo salokho engiyikho, babonakalisa ukuphila kwami kokwabo, banikele ngempilo yabo, futhi ngibonakalisa ukwami kuphila ngokwabo. Yeka into enhle, yeka kufanele kumjabulise kanjani uNkulunkulu kwazi ukuthi unomuntu angathembela kuye, futhi wayenomuntu negama lakhe lalingu-Eliya, futhi manje lo muntu uNkulunkulu wayembusisile. Akuzona njalo izibusiso eziphathekayo ezisho ukuthi ulungisane noNkulunkulu ngoba wenza ababi baphumelele. Kodwa le ndoda yayilandele esikhundleni sikayise, ukufa kukayise, no-Ahaziya wayemandulele, futhi wayehamba ngendlela efanayo uyise ayehamba ngayo nonina, yenza okungalungile phambi kukaNkulunkulu. Futhi wawa eheleni lekameli liphezulu endlini yakhe, wagula mhlawumbe kwamhlafaza ngaphakathi opha ngaphakathi, noma isifo esithile sangena, mhlawumbe isifo esithililanayo ekuweni kwakhe. Kungahle kuba kwaphula izimbambo zakhe noma kwambhoboza amaphaphu akhe noma okuthize, ukuthi wayegule kakhulu, futhi wayezibuza ukuthi ngabe uzophila noma qhabo. Futhi ngakho esikhundleni sokuhamba enze lokho abefanele ukukwenza, wathi uma izithunywa ezithile mhlasimbe umlindi wesigodlo aye nethemba kuye, wabathi uma ekroni kuNkulunkulu uBelzebule, udeveli umbhuli laphaya, ukubabuze ukuthi wayezophila noma qhabo. Manje bekungaba yinto yobuhlaza kanjani leyo kumuntu owayeyinkosi phezu kwe owayefanele abe yiyo abantu bakamoya, abantu ababekholwa kuNkulunkulu, futhi nokho umholi wabo uqobo ebonisana ngokunye ngaphandle kwento abefanele abonisane ngayo. Yabo, ubefanele aze wayeyazi imithetho, ngakukhona abapriesti ezweni, kwakukhona amabandla nokunye, futhi kwakukhona umprofeti owayenezwi lenkosi, futhi esikhundleni sokwenza lokho wayefuna ukuthatha indlela ethandwa kakhulu. Ngicabanga ukuthi lokho okuyinkinga namuhla, sifuna leyo ndlela ethandwa ngabantu kakhulu, futhi lapho uNkulunkulu yenza indlela abantu bayadeda kuye. Futhi uNkulunkulu wenzela labo bantu indlela kuba babuyele kuye, njengoba bengikhuluma ngakho ezelo busuku, futhi abantu benqaba ukukwenza. Khona-ke uNkulunkulu uyabuza, kungani uhlale kubuza lokho, kungani ungakwenzanga na? ngakho uma yenza indlela futhi senginqaba kuyenza khona-ke uyabuza ukuthi kungani singakwenzanga futhi ngingabaneke kulungise lapha kunokuba ngilindele yena ukuthi angibuze ekwahlulelweni ukuthi kungani ngingakwenzanga. Izono zabanye abantu zihamba phambi kwabo, ezinye ziyalandela. Ngifuna ezami ziqhubeke phambi kwami zivunywe, futhi khona-ke ngifuna ukuba ngolungile lapho sekufike leso sikhathi. Njengoba umfowethu omdala oyikhaladi asho, uyazi kudala wathi ngakhuluma nenkosi futhi ngayitshela ukuthi ngangifuna indlela yami icace, angizange ngifune inkathazo lapho ngenhlela emfuleni. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho kungendlela zonke esizizwa ngayo, lolo hlobo lokukuzwakalisa ukuthi asifuni inkathazo emfuleni, ngoba kuzoba yisikhathi esibi kabi sokufuqa, sokushova ngaleso sikhathi. Ngakho sifuna ukuqiniseka ukuthi silungile.
There was a way provided for him.
Manje lenkosi kwakukhona indlela eyayihlinzekelwe yena ukuba athole enkosini, kodwa wenqaba ukukwenza.
God took his provided way.
Waseke uNkulunkulu ethatha indlela yakhe ehlinzekiwe okwakungumprofethi wakhe, futhi mhlawumbe inkosi ayizange ngisho imicabange lo mfo onobuhanqa onempandla. Lowo owayengacatshangwa kahle kakhulu phakathi kwabantu, umlayezo wakhe wawuhlala ugxeka futhi uluma futhi usinduza futhi abantu nxa zonke, ngoba wayengeke enze lutho olunye, wayengumprofethi. Izwi lenkosi lize kumprofethi, futhi umprofethi uzomele ame ezwini, futhi lapho izwi lingalalelwa akukho okungenziwa ngaphandle kokusola, yilokho kuphela. Ngakho lo mfo wayengaqondile kuba mubi, wayefanele akwenze nje, ngoba wayengabuswa imicabango yakhe uqobo, wayebuswa umoya kaNkulunkulu. Futhi leyo ndlela zonke kufanele sibe ngayo, sibuswa umoya kaNkulunkulu. Futhi uma sinjalo khona-ke sibona isono siyasigulisa, kukhona ukuthize ngaso, kwaze ngisho kwadabukisa inhliziyo kaNkulunkulu ngesinye isikhathi ukuthi wake wenza umuntu, ngoba isono sasisibi kabi emhlabeni. Manje ngakho wabuza uNkulunkulu, wayenendlela yakhe yokuba akwazi, kodwa akazange athathe leyo ndlela. Wathatha indlela ethandwa ngabantu kakhulu, eyayikhona phakathi kwabantu. Futhi ngiyakuzonda ukukusho lokho, kodwa sihlala sibona iziqubulo melika buyela kuNkulunkulu, buyela ihoroni likaNkulunkulu nezinto ezinjalo. Kodwa into yakho ingukuthi bafuna ukubuyela emuva ngendlela umuntu azuze ngempumelelo ngayo ukuba babuyele emuva. Bafuna ukubuyela emuva ngendlela engeyabo uqobo yokucabanga, indlela engeyabo yokwenza, futhi ngokuvamile kuphambene nendlela kaNkulunkulu yokubuya. Bese kuthi-ke uma benqaba indlela ehlinzekelwe bona nguNkulunkulu yokuba babuye, ba uNkulunkulu uyababuza kungani nikwenze ngaleyo ndlela na? Manje njengoba sibiza isikhathi manje, ngokuvamise ukuba omongameli ababethi sizobiza imizuzu eyishumi nanhlanu yomkhuleko, yonke imishini yama. Lokho kusoze kwakwenza, kuzofanele kuthathe ukuhlukana, kuzofanele kuthathe ukufanya, kuzofanele kuthathe ukuphinda ukuzalwa, kuthathe ihora lokukhuleka, kuthatha uze ubuye. Kungukubuyisela emuva, okubuyela emaqinisweni okukholwa nokubuya, hhayi ngisho ekutheni ukuthi akukhona okuthile okucabangayo noma isimemezelo sezivumo kholo, noma okunye ngokusebenzisa ithuluzi elithile lomuntu, kodwa kungokwazi uKristu uqobo lwakhe kumazi, hhayi ngisho nezwi. Yena uma umazi uyalazi izwi, ngoba uyizwe. Khona-ke kufanele ubuyele kulelo qiniso. uNkulunkulu ufuna ukuzibonakalisa yena uqobo ngabantu bakhe, futhi ibandla lifuna ukuzibonakalisa lona uqobo kubantu, izibalo eziningi, izixuku ezinkulu, abantu abacebile nokunye nokunye kanjalo, abagqoke kangcono. Yilokho kuzifake esiphithiphithini esikuzo. Besingaba ngcono uma sonke sigqoka indwangu yesaka, bekungaba ngcono ukuba besingenamsebenzi, besiya endlini yomunye nomunye, nokubona ukuthi singathola yini okuthile esingakudla. Ngingancamela kuba njalo, bheka ibandla likuleso simo, futhi nokho ligcwaliswe ngomoya, kunokulibona lipolishwe kahle futhi ligqoke kahle nezinto ezinkulu, bese-ke lifa emoyeni. uNkulunkulu wenza indlela, futhi siyayenqaba, asibuyi ngendlela asihlinzekele ngayo ukuba sibuye. Futhi uHezekiya wenza into efanayo, wayenjengabaningi bethu namuhla. Wayenenkani kakhulu nje, wayengafuni nje uku nokho. Wayazi ukuthi u-Eliya wayephandle lapho ehlane, wayazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ezulwini, kodwa wayefuna ukuthatha indlela ethandwa ngabantu kakhulu, aye ngale lapho bonke abantu ngomprofetikazi ababe naye lapho nga Ahabi uJezebeli futhi wayengumheteni futhi babefuna ukuya eEkroni futhi babuze kwesinye sezithixo uma ebuya ngoba ngokuba eyinkosi uma eyozezehlisa azithole engathandwa ngabantu inkathazo leyo indlela besifazane bethu abenza ngayo namhlanje kungalesi sizathu ukuthi amadoda ukhuluma ngobuKristu athi ngingokasibanibani lokho kuhlanganise lutho nakho. Ngingahle ngibe ngowenhlangano ethile lokho namanje kusho ukuthi ngumKristu. UbuKristu abubandakanye ukujoyina okuthile. UbuKristu bubandakanya umndeni, ukuzalwa emndenini. UngumKristu ngokuzalwa. Kodwa kuthanda kwabantu kakhulu ukuba uthi ngi-Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal noma ukuthi ngiyilokho. Ekutheni uthi ngizelwe kabusha ngomoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele ufikile phezu kwami futhi ngiyisidalwa esisha kuKristu, leyo yiyona ndlela. Kodwa inkosi yayifuna ukuthandwa ngabantu futhi yileyo ndlela abantu abakuthetha ngayo namhlanje futhi bangahle babeke imvuselelo ezweni lonke futhi babe neziqubulo zokuthi esinye isigidi eminyakeni eminingi kangaka. Nababakhulisa ubulungu babo kanye nomfundazi wabo nanani okunye futhi ngeke neze uyakude ngaso sonke isikhathi indlela ebuyayo uNkulunkulu nendlela ebuyayo. Ngifuna ukukhuluma nani ngaleyo ndlela ebuyayo futhi ufanele ubuye ngendlela uNkulunkulu akuhlinzekele yona ukuba ubuye ngayo. Manje ake sikhulume ngalawa lenkosi okomzuzwana nje isizathu sokuthi yayingafuni ngoba yayinenkani ayizange nje yayifuna nje ukufana nabanye abantu. Yayinezindlela ezingenzayo uqobo futhi yayifuna ukuba ngaleyo ndlela futhi yayifuna ukuba njalo ibuye ngendlela ethandwa ngabantu futhi yayingafuni ukuthatha indlela uNkulunkulu ayeyihlinzeke ngayo. Ngakho yavele yamshaya indiva lowo mprofeti. Nokuthi umprofeti wayezothini ngoba ngokungangabazeki umprofeti wayezomtshela kabuhlungu, phenduka lungisele noNkulunkulu awufanele ukuba yinkosi. Kuthi ho lokho bekungalengisa kanjani izimpaphe zakhe phansi phambi kwabantu, niyabona njengenkosi. Uhe ya ayikwazanga ukukumela lokho. Ngakho mhlawumbe udeveli lapha ya futhi isithixo siyothi oh nkosi enkulu dokotela sibanibani olungile, niyabo yayingathandwa phakathi kwabantu futhi ibe negama elikhulu elidumile. Oh abantu bathenda kanjani ukutuswa kwezinto futhi ngakho yacabanga ukuthi uma ingathela lokho ngani biyovaleleka phambi kwabantu, biyoba yindoda epolishekile phambi kwabantu. Futhi ngithemba ukuthi nginifunde ivaliwe lokho engikuhlosile. Ngakho-ke yayicabanga ukuthi yayiyoba umuntu omkhulu ngaleso sikhathi kodwa yayingeke yehlele kulowo muntu owayezoyitshela iqiniso futhi ngempela yayicabanga ukuthi yayibeka ukuthile phezu kwakhe. Ngakho yathumela izinceku yathi dlulani nibuze kuNkulunkulu wase-Ekroni uBhelizebhule ukuthi ngiyakusinde yini kulesi sifo noma qha. Futhi inkosi uNkulunkulu iyayazi inhliziyo yawo wonke umuntu, iyayazi inhloso futhi yathi awukwazi ukufihla lutho kuNkulunkulu qhaba umnumzane. Yathi yenyukela lapho emgwaqeni futhi umhlangabeze futhi umbuzo ukuthi kungani enza into enjengaleyo. Ngabe kungenxa yokuthi kungekho uNkulunkulu kwa-Israyeli na? Ngabe kungenxa yokuthi ayinayo umprofeti na? Ngabe kungenxa yokuthi lezi zinto azikho na? Manje-ke kungani engawelanga futhi enze into enjalo nokho engum-Israyeli na? Ngiyazibuza ukuthi kungani amadoda nabesifazane bezama ukuhlela abantu enhlanganyelweni yehlelo esikundleni sokubabuyisela esisekelweni sokuqala. UNkulunkulu yazi ngakho kodwa kuyindlela ethandwa ngabantu kakhulu. Ngingokasibanibani ngikudokotela sibanibani ovele enhlanganweni ethize ngivela ePurdue, nginomfundazi kasibanibani, ngine-PhD yami i-LLD. Lokho akusho lutho kuNkulunkulu, lutho nhlobo. U-Eliya kungenzeka ukuthi wayengenayo i-LLD noma i-PhD ngokusobala, asazi lutho ngaye. Wavele wafika enkundleni wabe esephuma ngendlela efanayo. Asazi ukuthi ubaba nomama wakhe kwakungubani, asazi lutho ngaye. kodwa uNkulunkulu wayazi ngaye. Watshela indoda eyayingayisebenzisa futhi watshela indoda eyayingesabi kunendaba uma isizwe sonke simelene naye usabiza ukumnyama mnyama nokumhlophe mhlophe. UNkulunkulu sithumele omunye kunjalo sithumelele umuntu othize ongesabi, umuntu othize okungadingeki abe nokuhlonishwa nokutuzwa ngabantu, umuntu othize obheka kuNkulunkulu kuphela futhi okholwa uNkulunkulu futhi okhuluma iqiniso. Lowo muntu uzokwenza lokho, uNkulunkulu uzoliqinisekisa lelo qiniso uma liyiqiniso. Ngitshele kubani owayengavala amazulu ngezinsuku zokukhuleka kwakhe na? Ingabe iEkroni, uNkulunkulu waseEkroni engakwenza na? Ingabe uNkulunkulu waseEkroni wayengenza izinto ezenziwa u-Eliya na? Impela akunjalo, kwabonisa ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ophilayo eno-Eliya. Kodwa le ndoda yayinamathele kakhulu futhi yagqama yaze yangafuna ukuzehlisa entweni enjalo. Kodwa u-Eliya wazibhinca wenyukela lapho futhi wema endleleni. Lo mfo mdala obukeka enoboya emi phandle lapho wayengaligqokile ijazi labefundisi basesentweni nokunye nokunye. Kodwa wayenobuso obunoboya futhi mhlawumbe ikhanda lakhe elinempandla lishiswe yilanga nezinwele zakhe ziphumela ngaphandle. Mhlawumbe ubungamxosha iminyango wakho ukuba ubenxiba futhi wenyukela lapho futhi wama emgwaqeni kanjalo. IBhayibheli lathi wayenoboya yonke indawo futhi wayebhince ngesiqeshana sesikhumba okhalweni. Lokho kwakungeyona kakhulu kakhulu isisodi yomfundisi esesentweni, kodwa akakwazanga ukukhombisa noma yiziphi izincwadi ezimchazayo zokuthi uvela kukuphi ukuhlanganyela. Kodwa mfowethu wayenakho ngaphansi kwenhliziyo yakhe wayesenhlanganyelweni noNkulunkulu, ngoba wayenoyisho kanje iNkosi yileyo ndlela ebuyayo. Wayenoyisho kanje iNkosi kwakunge kuningi kuba ukubheke, kodwa ngaphansi kwalowo mzimba omdadlana ozacile kwakushaya inhliziyo yonkulunkulu ayehlala kuyo. Wasukuma wama lapho emgwaqeni esongezandla zakhe ebabuka bekhuphuka amendleleni yabo ngo, futhi lapho besukuma ngani mhlawumbe weqa indlela yezinyawo wema lapho wathi buya futhi ubuyele emuva. Bese uyambuza kungani wenza into njalo na? Ngabe kungenxa yokuthi akekho uNkulunkulu kwaIsrayeli na? Akanayo umprofeti angabuza ngalezi zinto na? Ngoba ekwenzile lokhu mtshele isho kanje iNkosi akehli kulowo mbhede. Uye uNkulunkulu uzosebenza indlela yakhe ngaphandle kwanoma yini omunye umuntu angayenza. Ngakho uNkulunkulu uzokwenza, uzokwenza ngendlela engeyakhe uqobo. Ngeke sikuvimbe hlobo, asizi ukukuvimbela ngisho yilokho kuphela. Uzokwenza noma kanjani. Uzoba nebandla, ngikhathala ukuthi ubani othi angeke nokuthi bangaki abangakholwayo abavukayo. UNkulunkulu uzoba nebandla elingenabala noma umbimbi lizoba lapho. Usashilo ukuthi wayezokwenza, ake silwele ukuba yingxenye yakho. Yilokho kuphela angahle athumele abashumayela ezweni lonke beshumayela. Wonke umuntu angahle abenqabe, abaphonse ejele, abakhahlele, abakhiphele ngaphandle kwedolobha. Uzoba nebandla ngokufanayo nje. Njengoba uJohane umdala athe uNkulunkulu angamvusela u-Abraham abantwana kulawo amatshe, uNkulunkulu sekuNkulunkulu angakwenza. Wathatha uPawulu umdadlana lapho ebandla esenqumweni sabo lalenze iphutha phakathi lakhetha uMathiya, kodwa ukuthi uPawulu umJuda onekhalelo idadlane liyiwoko nolaka wathi ngizokukhombisa ukuthi ngizokwenzani ngaye. Wamenza omunye wabapostoli abakhulu kunabo bonke babo bonke, ngoba kwakungumsebenzi kaNkulunkulu owenza ukuthile. Manje sitshela lo mprofethi ekhuluma egameni lenkosi futhi embuyisele emuva. Nenkosi yathi, hloboluni lwendoda ekumisile na? Wathi, ubengumfo obukeka ihlekisa. Wathi, ubenoboya yonke indawo futhi ubenocezulwe lwesikhumba ngasokhalweni lwakhe. Wathi, lo bekungu-Eliya waseTishibi. Wayazi ukuthi inombolo yakhe iphezulu, wayazi ukuthi kukhona kwakungalungile. Ngenkathi lo u-Eliya ibuya wayesethi, mtshele isho kanje iNkosi akehli kulowo mbhede. Kuyi lokho kwakuxazulula. Namuhla bayabuza kufana nje ne isiguli silele sitebhisini sikadokotela lapho udokotela nomuthi wesifo sesiguli, futhi isiguli siyenqaba ukuthatha lowo muthi ukuze sinokolodwe, futhi singase sibe seduze kakhulu nekhambi size sihlale ngo esitebhisini somnyango kadokotela futhi sife. Kungenxa yokuthi siyalinqaba ikhambi. Futhi kuyinto efanayo ebandleni. Manje bahlala esihlaleni sikanukusho ngo, futhi bafe beyizoni, bafe bengabangakholo.
because there's no remedy, there's a bomb in Gilead.
Akungenxa yokuthi alikho ikhambi kukhona ibhalisamu kogileyadi kodwa kuyintando yenkani yabantu kukhona inala kamoya ongcwele kodwa ngabantu abangawufuni ujesu wathi abagulayo badinga udokotela kodwa kuthiwani uma udokotela eza futhi abagulayo bengamamukeli udokotela na kodwa ke yini enhle udokotela bengayenza na thina sidinga udokotela futhi isiguli sidinga ukuthatha umuthi wakhe
uba
leli yizwe eligulayo nebandla eligulayo ngesikhathi sokugula kunjalo ngakho-ke uma isiguli sifa sihleze ezitebhisini zikadokotela manje awukwazi ukusola udokotela uma efakazisa ukuthi unomuthi phakathi lapho oyikhambi sasinomuthi phakathi lapho owesakhe ikhambi leselapho saso futhi isiguli sihlala ezitebhisini manje angingeni lapho ngani ngaphakathi kukhona ikhambi awu unesifo esithile ngani yena onekhabethele mithi eligcwele lapho elizobulala leso sifo isidakamizwa siwushevu esizoshaya sikhiphe leso sifo nampa abanye baphulukiswa babheke babe naleso sifo futhi abasenaso futhi udokotela unenqwaba imithi futhi udlala esitebhisini bese uthi awu ngifika kude kangaka uma efuna ngiphulukiswe uzophumela lapha bese eyakwenza wo qhabo 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 akukhona lokho qhabo uzofela ezitebhisini futhi ngeke kube iphuthe likadokotela kanjalo ngeke kube ukuntuleko kwemithi kungenxa intando yenkani yabantu abangefuni ukuthatha umuthi
And the church is the same. We've got plenty of scripture.
Nebandla liyafana. Sinenqaba yombhalo, sinento ezoqondisa ibandla, sinento ezokubuyisela lapho okukhona eminyakeni engamashumi amahlanu edlule. Kodwa ufanele ufune ukukuthatha.
You've got to want to get well.
Ufanele ufune ukusinda iselapho lezi zifo zikamoya. Ufanele ube naso.
Now.
Manje kuyinto eyingozi bese nakho ezweni lakithi manje nje lowo mgomo isolke bacela wonke umuntu ukuthi awuthathe bonke abancane nabadala ukuba bagome kulolo vendle olwesabekayo nawo wonke umuntu izinkulungwane zangena kuzowuthatha futhi benze kanjani bakwenza kanjani lokho na ngiyabo uthole ekuthatheni imithi kadokotela uyazi ukuthi izosebenza kwabanye abantu futhi kodwa-ke ngeke usebenze kwabanye ngoba lokho niyazi wonke umuntu akenziwanga afane manje sinalo mjovo kwezifo zonke ngiphathe ikhadi ephaketheni lami ukuze uma ngingake ngithole ingozi udokotela kumele neza nginike umjovo kwezifo zonke uyongibulala ngakho uzobulala abanye abantu futhi osiza abanye ngoba lo mjovo othakwe nohluzi lwezilwane awusebenzi kahle nje kubo bonke abantu wakho wacabanga indlela abathola ngayo umjovo othakwe nohluzi lwezilwane indlela abawenza ngayo na bafuna izincwadi nosokhemisi bahamba futhi bathathe amagciwane athile futhi bawaxube ndawonye nobuthi obuhlukahlukene baze bathola ifomula into engeke ebulala isiguli kodwa ezobulala igciwane futhi yilo ndlela esebenza ngayo bese behlanganisa konke lokhu bese beyozitholela isilwane okuhlolwa ngaso umuthi futhi bathola inalithi ende bese behlabalena esilwaneni yokuhlolwa ngaso umuthi futhi bazijova sigcwale yona bese kuthi-ke uma isilwane okuhlolwa ngaso umuthi sisindile kuyo khona-ke bayijova kuwe bese bebona ukuthi uyasinde yini kuyo awu manje lokho kulungile benze izinto ezinkulu niyabo ekwenzeni lokho kodwa leyo ndlela abatshela ngayo ukuthi bangasebenza kanjani kubantu manje utshela ukuthi wonke umuntu akenziwanga njengesilwane sokuhlola umuthi nje ngakho akusebenzi ko wonke umuntu kodwa ngifuna ukunitshela into eyodwa umnokoloto kankulunkulu usebenza kuwo wonke umuntu uzosebenza kuwo wonke umuntu uzosiza wonke umuntu owuthathayo futhi unkulunkulu ubuza umbuzo alikho yini ibhalisamu kogileyadi noma ayikho inyanga yini lapho na khona-ke uma kukhona kungani ndodakazi yabantu bami ingasindanga ukugula ubuthakathaka bendodakazi yami na lokho kungaba ibandla ndodakazi yabantu bami okungukuthi ibandla le-orthodoxi wayekhuluma nathi ngo indodakazi yabantu bami ayizindanga esifweni sayo ngabe kungenxa yokuthi asinayo inyanga noma asinana akanawo umuthi angasebenza ngawo akukho bhalisamu akunanyanga na Manje sitshelwa isayensi yezokwelapha lamuhla esiyithakasela kakhulu ngalezi zinto ukuthi uma sinelomu buthakathaka obuhlukene futhi sidluleka kuthatha le minokologoto kuyinto ingozi ungahle lahlekele ukuphila kwakho uma ungawuthathi. Siphila osukwini lwelwe sona nokugula sinokugula okuningi kunalokhu esake saba nakho ngoba kunesona esiningine nezinto esike saba nazo kulapho kuvela khona ukugula. Ukugula kuyimiphumela yesono. Ngaphambi kokuba sibe nanoma yikuphi ukugula sasingenasono futhi isono salandela ukugula. Niyabo ngiqonde ukuthi ukugula kwalandela isono. Ngicela uxolo, babe nesono kuqala nemiphumela yesono yaletha ukugula. Manje futhi ngakho-ke manje njengoba isono sanda ukugula kuyanda futhi sinodokotela abangcono kunabo bonke esake saba nabo, sinemithi engcono kunayo yonke kwesake saba nayo, sinezibhedlela eziningi kwedlula esake saba nazo, sinamadoda aqeqeshwe kangcono kwesake saba nawo futhi sinokugula okuningi kwesake saba nakho. Kungani na? Sinezono eziningi kwesake saba nazo. Sinabantu abaningi futhi lapho abantu beqala ukwanda khona-ke kungena isono nobudlova. La madolobha amakhulu akufani nokuhlala ngaphandle emaphandleni. Amadolobha abiyelwe ngezindonga esikhulume ngawo izolo busuku. Thathani la madolobha abiyelwe ngezindonga, nihlala nithola isono. Futhi uma sithola lolu olunye uhlobo lwamadolobha kamoya abiyelwe ngezindonga, uhlala uxuba yonke into nawo isono. Futhi manje siyajola udokotela, basitshela ukuthi umbulali ohamba phambili inkathazo zenhliziyo. Awu, ngiphikisani nodokotela ngoba angiyena udokotela. Kodwa ngisho into eyodwa, umbulali ohamba phambili kayiyona inkathazo yenhliziyo. Umbulali ohamba phambili yinkathazo yesono. Isono singumbulali ohamba phambili, hayi inkathazo yenhliziyo. Abaningi namuhla bathi, uyazi futhi Branham, wena usho lezi zinto kanzima kakhulu, kufanele sone kancane nsuku zonke, kufanele sone nje. Omunye uthi, uyazi futhi Branham, ngiyakuzwa uyakulahle kubhema futhi ngiyakholelwa ukuthi abantu akufanele babheme. Ngiyakholelwa ebundluleni, ekuhlanzekeni kukho konke, umphefumulo, umzimba nomoya. Futhi wathi, thina ngifanele ngibheme nje, ngifanele nje ngibheme kancane, ngifanele ngikwenze nje. Futhi sizwa abaningi besho lokho, ngifanele ngiphoze isiphuzo sokuzijabulisa esincane ukuze ngibambe umsebenzi wami. Siza besifazane bethi ngifanele nje ngigunde izinwele zami futhi ngigqoke izingubo zami zesimanje ukuze ngigcine ukuma kwami kwezenhlalo yomphakathi esentweni lami. Uma ngingakwenzi, besifazane bathi ngibukeka ngimdala kakhulu. Ngixolele kodwa ngizosho kuthize, lokho ubufe bebe Pentecostal kunjalo. Isizathu sokuthi bakwenze yingoba abakawuzami umnikelodo, abakawuzami ohluzi lwezilwane kaNkulunkulu wesono nalezi zinto kunjalo. Manje ngizonitshela nje indlela ebuyela emuva. Uyafuna ukubuya na? Ufanele unokolodwe, kufanele uthathe ibhalisami kaNkulunkulu, umjovo othakwe nohluzi lwezilwane kaNkulunkulu unawo, uyise lapho sesona esiphindwe kabili igazi likaJesu Kristu. Indodana kaNkulunkulu uqobo ngombhaphathizo kamoya ongcwele iyakuhlanza esanweni futhi ikugcwalisele inkonzo. Yileyo ndlela okufanele sibuye ngayo, kungalezo zakhi lapho. Awudingekile ukuba wenze lezo zinto, awudingekile ukuba ukwenze futhi sona kanye isizathu sokuthi kwenze. Omunye umfundisi wathi kimi esikhathini esingezinto esidlule, wathi futhi Branham, ngikholwa ngempela ukuthi lo mbhaphathizo kamoya ongcwele okhuluma ngawo uyiqiniso. Ngiyakukholwa ngempela lokho. Wathi ibandla lami lifundisa umbhaphathizo kamoya ongcwele, kodwa sikholwa ukuthi samukela umoya ongcwele lapho sikholwa. Ngesikhathi esikholwa ngazo ukuthi u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu futhi yena kwabalelwa kuye kube ukulunga. Ngathi lokho kuyiqiniso. Kodwa ke uNkulunkulu wabe semnika uPawulu lokusoka njengokuqinisekisa kokukholwa kwakhe. Ngathi uma ungagaze uwamukele umoya ongcwele namanje, uNkulunkulu akagaze akubone ukukholwa kwakho. Kunjalo singabantu bakaAbrahama. Wathi uma ngenze lokho, nokho futhi Branham, uma ngenze lokho kodwa-ke bengizokhishwa ebandleni lami. Ngathi kuthiwa ngakho na ngakhishwa. Wayesethi awu mina, wathi awu angikwazi ukwenza lokho. Kuthi ngathi kungani ungakwazi kukwenza na? Ngitshele nje ukuthi kungani ungakwazi kukwenza. Wathi awu angikwazanga kutshela eminye imihlangano noma kuphi. Ngathi umpedo, uma uNkulunkulu ekubizele evangelini, unendawo yakho yokuba ushumayele, unomuntu othize ozokulalela. Impela kuzoba nothile ozolalela ume ekhoneni lomgwaqo, uthi bazongiphonsa ijele.
the jailer.
Khona ke shumayela kumgcini ziboshwa kunjalo umuntu othile uPaul wakwenza ngalo ndlela bonke basindiswa yebo mnumzane wena uthi umele ukwenze qabo awumele sizathu sokuthi bakwenze ingoba abakawuhlolile umnokoloto abakazithathi isihlungu sakho okwamanje kukhona kuthile okuzokwelapha lokho okuzokwelapha lokho kwesabonakho kukhona kuthile okuzokwenza ugqoke futhi uziphathe njengenenekazi kukhona kuthile okuzokwenza uphile njengomkristu kukhona kuthile okuyokwenza ugcwale kakhulu uNkulunkulu uze ume futhi unikeze ubufakazi obuzo kunyakazisa ama-Charles yaqaqeke phezu kwendlu uma nje uzothatha umnokoloto kodwa ufanele uthathe isihlungu unesifo ngakho-ke yinye kuphela into ongayenza ukuthatha isihlungu ukuze usisuse leyo yindlela yokubuyela umuva empilweni evamile yomkristu ibandla liyagula lincanyana linesifo sokushotelwa yigazi linesimile futhi asikho iselapho sasemhlabeni sakho imfundo ngeke kwenze sikuzamile
You're only make it worse. There's only one.
Ihlelo ngeke likwenze sikuzamile. Uzokwenza kube kubi kakhulu kuphela. Yinye kuphela indlela yokubuyela emuva futhi leyo ingegazi lika Jesu Christ umnokoloto.
Come back to Christ.
Buyelani kuKristu, buyelani kumoya ongcwele, buyelani kuphileni kuphakade futhi yileyo ndlela esingabuyela ngayo emuva. Abantu bathi kufanele ngenze lokhu ukuze ngigcine izinga lami nabantu kumele kwenze kukhombisa kungashoni kukhombisa ubugwala. Nomshumayeli oyoma epulpiti futhi exakise ezimisweni zikaKristu ngoba isikejane esithile siyababhishobhi siyamengama futhi simtshele kufanele wenze lokhu kungenjalo sizokukhipha enhlanganyelweni uyigwala. Ima lapho kulume iqiniso kungakhathaleki ukuthi inani lithini. Bukani uStefani ngelokho kusaba mfowethu omncane kamoya ongcwele emi phambi komkhandlu waseSanhedrin esahlukose sikhombisa sezenzo sathi ninamadoda kwa-Israyeli nina enakhile eJudiya nokunye nokunye. Obaba bethu bakhuphuka kanjani eMesopotamiya nokunye nokunye waqala kubatshela waseke ephela waqala umoya ongcwele wehlela phezu kwakhe washo wakhazimula ubuso bakhe bakhazimula njengengelosi. Wathi ninabo ntamozi likhuni abangasokile enhliziyweni nasezindlebeni nihlala nimelana nomoya ongcwele njengoba kwenza oyihlo nani ninjalo wewu wayazi lapho ayemi khona wayesazi isikhundla sakhe ubuso bakhe hhayi kungahle ukuba kwakhazimula njengokukhanya enhla lapho kodwa ingelosi iyakwazi kwenzayo futhi ingelosi yesithunywa esithunywe nguNkulunkulu ayidingi ukwehlisa yazi ncamashi lezo zimpisi eziyewulayo eziyingxenye yesigidi zabefundisi basesentweni phandle lapho zilahla leyo ndoda ngendlela eyayenza ngayo nezintshumayelo eyayizishumayela uStefani wema lapho wathi anisokile enhliziyweni nezindlebe futhi nimelana nomoya ongcwele njengoba kwenza oyihle kanjalo nenza into efanayo wayebatshela indlela yokubuyela emuva kuNkulunkulu owavula ulwandle lubomvu noma abatshele kuNkulunkulu owanisa izinhlupho eGibhithe kodwa bazange bafune ukuthatha indlela ebuyela emuva ngakho basikhanda ngamatshe esithunywa uyisusi ngaleyo ndlela sisalokho sibambelele lowo owafakaza waba ngomunye wabo maduze nje uPawulu kunjalo yebo abakasizami isihlungu uyasazi isizathu sokuthi bakwenze na bayesaba lokho kuzalwa kabusha ngiqonde ukuzalwa kabusha kwangempela wo wonke umuntu othi impela ngikholwa ukuthi ufanele uzalwe ngokusha yebo umnumzane yebo kodwa lapho sekuziwe ekuzalweni kwangempela bakholwa ukuzalwa okusha ngokuxhawula besho isigatshane sesivumo kholo noma ukuthi izokunye lokho bakubiza ngokuzalwa okusha lokho akukhona ukuzalwa okusha bayesaba ukuzalwa okusha lalelani noma yikuphi kuzala kungamahlaphahlapha ngikajali noma kusehokweni lezingulube noma ngabe kukuphi kungamahlaphahlapha noma yikuphi kuzala kanjalo nokuzalwa okusha kuzokwenza ukuthi wenze izinto obungacabangi ukuthi ubuyoke uzenze kodwa kuletha kuphila futhi ngaphambi kokuba ube nokuphila ufanele ube nokufa ngaphambi kokuba imbewu izikhiqize yona ufanele ife ngokwenqubo yayo futhi ingafi nje kuphela kodwa ayifanele ibole ukuze kukhishe impilo yentsha kuyo ifanele ife futhi ibole kuyo uqobo futhi kanjalo sonke isoni wonke umuntu kungenandaba ukuthi ufunde kakhulu kangakanani nokuthi uphucuke kangakanani zingaki ziqanaze ebandleni noma okunye nokunye zingakiza lezi zinto mangaki amakolishi afunde kuwo ufanele afe olwazini lengqondo olungolwakhe ufanele afe kuyo uqobo ufanele afe kukho konke ukuba aphinde azalwe ngomoya ongcwele kuyomkhalisa futhi bhuhu futhi akhulume ngezilimi futhi agxume phansi naphezulu futhi aqhubeke njengohlanya kodwa unokuphila okusha yelokho kudingekayo ukukwenza ufanele abe nokuphila okusha bayakwesaba kuzalwa okusha ukuzalwa kabusha kungamahlaphahlapha manje babize kuzalwa okusha oh yonke into oh impela ngiyakholwa ekuzalweni ngokusha futhi bathi bazele ngokusha futhi baphike izwi na bathi banomoya ongcwele futhi bathathe imibhalo efundisa ibhayibheli ngokuzobala ukuthi linjani bese ke bethi oh lokho kwakungokomunye unyaka futhi ngiqonde ukuthi umoya ongcwele okuyini fakaza kulokho wawungo womunye umnyaka na kuyilapho athi singeselwe nesabantwana benu labo abakude nalabo enkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza akakwazi ukuqamba amanga futhi uma kukhona umoya kuwe ophika ukuthi lokho kuyiqiniso khona ke usiye umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele waloba yizwi amen lokho kuqine njengoba ngazi ukuthi kubekwa kanjani Bothatha ukufa ukukhiqiza kuphila ufanele ufe ukucabangeni okungokwakho seqo ufanele ufe sayenzeni yakho uqobo ezenkolo ufanele ufele kuwe uqobo ezindleleni zakho uqobo zomuntu ufanele uphinde uzalwe isidalo esisha isidalo esisha ngaphambi kokuthi ube yilokho awukwazi kuba mbili ngesikhathi esifanayo ufanele ufe koyedwa ukuze uzalwe komunye futhi kuletha amahlaphahlapha futhi kudala amahlaphahlapha futhi kodwa wena unokuphila okusha kwenza amehluko muni na ufanele ukwenze uyazi kwakunesikhathi lapho sasingakwazi ngishona kunokolota abantu omkhuhlane wemfiva obanga ukushisa nokuqubuka kwezilonda emathunjini ngibuka umngane wami umhlengikazi ohlezi lapha engibhekile ngenkathi ngikhuluma lokho kodwa lokho kunjalo ukuthi udadewethu dawu kwakukhona isikhathi lapho babengenawo umnokolota omkhuhlane wemfiva obanga ukushisa nokuqubuka kwezilonda emathunjini izinkulungane zafa ngawo kwakunesikhathi lapho babengenawo umnokolota wovendle izinkulungane eziphindwe kazinkulungwane zabantwana abancane bafa kodwa manje azisekho izaba sinomnokolodo kunjalo kulungile manje kwakukhona isikhathi lapho lesi sihlungu noma ibhalisam esizo sibiza ngesihlungu sikankulunkulu ukuthi sasingaphelele kakhulu ngoba sasibizwa kwakungegazi lezimbuzi nezimvu nezinkomo lokunye nokunye asizange sisuse isono impela sasibekele isono nje indoda yayifanele ihambe unyaka nonyaka yenze isivumo sayo nokunye nokunye kwakukhona isikhathi lapho kwaba kunjalo kodwa manje isikhonzi esake sahlanzwa asisena nembeza wesono futhi siyini isono na ukungakholwa ukungakholwa yini na izwi impela uma uthi uyamkholwa uNkulunkulu futhi upheka izwi lakhe ngani umkholo uma uthi ngiyamkholwa umfoti Branham uthi kodwa unephutha awu ungakwenza kanjani lokho na ubungeka kwenze ngiyazi ukuthi ubunephutha ngoba ungikholwanga futhi uma uthi uyamkholwa uNkulunkulu futhi upheke izwi lakhe awu khona ke awumkholwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyizwi lakhe ngeke nje ukwenze ufanele umukele izwi eliyindlela yokubuyela emuva ngezindlela nezwi linguNkulunkulu manje siyakutshela lokho futhi siyabona ukuthi ngesikhathi lowo mnokolote ongemuhle kakhulu kwakukhona nembeza kwesono njalo futhi kwakufanele eze unyaka nonyaka futhi enze umnikelo wakhe Kodwa manje kuma iBhero lesetshela ukuthi uma isikhonzi sike sahlanjululwa asisenawo unembeza wesono noma kungenjalo sisafisi ukona yonke into isukile kuso akusakho kudingekile ukuba wone nsuku zonke awudingekile wenze lezi zinto ukwenza ngoba ufuna ngamabomu futhi esizathiyo sokuba ufune ngamabomu yingoba uzange ufe kuwe uqobo Oh, mfowethu ngiyazi ukuthi lokho kuyashisa kodwa kuhle. Amen. Lapho ufa kuwe uqobo kodwa-ke uzoba yizidalwa esisha kodwa-ke lezo zinto zisekho. Kuthi uma uzama ukwenza sengathi unazo ngaphambi kokuba ube nazo kufana ne ngathi ngolungesoko njengenyoni emnyama izama ukufaka izimpaphe zepikoko emapikweni ayo ithi uyabo ngiyipikoko ayiyona leyo yinto ethize eyinamathelise kuyoqobo kumele ikhule isuka ngaphakathi iphumele ngaphandle kuthi le ngelo moya ongele ayiyo awuyona into ethize oyigcibayo noma into efanana leyo ukuzalwa okusha ufanele uzalwe ngokusha nala mandla kamoya ongcwele afanele aphume ngaphakathi aphumele ngaphandle futhi lapho yizwe nesono nokukunda izinwele nokupenda kukhuluma kumelene nezwi likaNkulunkulu kukhombisa ukuthi umoya ongcwele ukho lapho lokho kubufakazi obuqondile ngakho ungakubiza ngani na ubufebe bepentekostali lokho kuqinisile impela benza ubufebe bokomoya noNkulunkulu wasezulwini yeka ihlazo icile okuyilo wo kubi kabi lokho yebo mnumzane manje sitshela ukuthi lapho umuntu ezama ukuthola umjovo othi kwena ohluzile ezilwane udokotela kunikeza isiguli sakhe ukusenikolote ekuguleni uqala uzame esilwaneni sokuhlola umuthi futhi abone ukuthi uzosebenza yini kodwa uNkulunkulu akakwenzanga lokho akazange athathe isilwane yokuhlolwa ngaso umuthi wawusebenzisa kuyoqobo udokotela omuhle ofuna ukuzama umjovo thakwena ohluzile ezilwane uma engazi ukuthi uzobulala noma welaphe ufanele zithathele wona yena kuqala ukuze athole ngaphambi kokuthi awufake komunye umuntu futhi uNkulunkulu ukuze athathele umjovo othakwena ohluzile ezulane wadingeka enziwe inyama futhi akhe phakathi kwethu umhlenge oyisihlobo amen uNkulunkulu wadingeka abe umuntu ukuze athathe umjovo othakwena ohluzile ezulane futhi waba nokunikolotwa kwakhe eJordani amen ngekathi ephumela emfuleni ngoJohane futhi wabhabhathizwa kwabeke sekwehla umnokolodo isihlungu sedla sivele ezulwini njengejuba ithi leyo ndodana yami ethandekayo ngithokozile ukuhlala kuyo wanokolodwa futhi masinyane emva kokufika kokunokolodwa ukuhlolwa kuyafika futhi wonke umuntu futhi lapho ungemukela umoya ongcwele futhi unokolodwe wonke amadimoni aphuma esogweni ayokuphendukela ngisho nomndeni wakho uqobo ngezinye izikhathi uyokwala umnyeni wakho umkakho umelusi wakho uyaxoshwa ebandleni uyahlekwa kuhlekiswe ngawe yisivivinyo amen uNkulunkulu uba inyama omunye wethu ukuze athathe kunokolodwa abe ngaphansi kwesono ngokuba wazalwa ngowesifazane walingwa ngezindlela zonke njengathi futhi akakwazanga kukwenza inqobo nje uma wayeseseboyeni wayefanele abe inyama ukuze alingwe ukuba athathe umnokolodwa ukuba athathe isihlungu wayefuna ukufakazela ukuthi isihlungu sakhe sasiqinisile amen ngakho wawuthatha ngosuku uJohane ambhabhathiza ngalo ngenkathi isihlungu sehla sivele ezulwini futhi samgcwalisa kodwa-ke kufika ukuvivinywa wabamba kuzo zonke izivivinyo zokubhinqa wabamba lapho uSathane amnika khona imibuso yezwe ukumnika izwe nayo yonke imibuso ukunokolota kwabamba kwahlala kwanganyakaza izwe lambheka ibandla lambheka abaxeki bambheka uDevil wabeka zonke izivivinyo kuye ayengakwenza futhi kwabusa lokhu kubambelele amen ngenkathi ema phambi kwaleso sigejane sabaphristi abafundile wathi ubanikini ongangilahla ngesono na amen lokho kunokolota kwabamba lapho uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi kababa wami khona-ke kholwani imisebenzi bathi ungumuntu zenza uNkulunkulu wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningakukholwa wathi yiyo efakaza ngami ikhuluma ngami imisebenzi yami ikhuluma kakhulu kunokuba umlomo wami ukwazi kunjalo impela uyilokho oyikho ngendlela ophila ngayo awuyilokho oyikho ngendlela okhuluma ngayo noma indlela okuqoka ngayo noma indlela oyiyo ngendlela ophila ngayo yilokho kwenza ube yilokho yikho ingaphandle liveze kungaphakathi lesi sizukulwane esingenalutho esingajulile esidlala amakhadi esibhema usikilidi esizibiza ngamakristu abesifazane abaphungule izinwele abadansi abazifela ngethelevishini amahlaya angcolile nezibize ngamakristu nidinga kunokolodwa buyelala ipentekoste futhi kunjalo sidinga kakhulu wabambelela kuJesu lapho evivinywa ngakho konke umuntu angavivinywa ngakho sonke isilingo sakhe sehlela kumuntu sehlela phezu kwakhe kodwa lokho kunukolota kwabamba uma ufuna ukwazi ukuthi ngabe kuzobamba noma cha ukuthi ngabe lento ilungile noma cha bo buka kuye wayisibonelo sakho kwabambelela kuye kwabambelela kuze zonke izivivinyo kwabambelela ngekatema lapho futhi ekwazi ukwehlukanisa imicabango yabantu futhi bambeza ngobhezabhule akamisanga waqhubeka ngendlela efanayo nje lapho eyazi imicabango ezinhliziyweni zabo lapho ilungoza futhi watshela isifazane emthonjeni wayenamadoda amahlanu watshela uPetro ukuthi lalingubani igama lakhe nokunye nokunye bathi lo muntu ungumbhuli manje akazange athi awu mhlawumbe nginephutha mhlawumbe wambamba kungani na wayazi lapho avela khona ngabuze eklasini lami ngobunye busuku ngenkathi sasishumayela ese noma isahluko sasithatha sikaJohane Ngcwele ngathi ngizonishiya nibambelele kulokhu kuze kube umhlangano olandelayo lapho uJesu emi lapho wayesethi akekho owakhuphukela phezulu ngaphandle kwalowo phezulu ezulwini ngaphandle kwalowo owehla evele ezulwini ngisho nendodana yomuntu esezulwini lokho kuthatha ukunokolota akekho akhuphukele ezulwini ngaphandle kwalowo owehla evele ezulwini ngisho nendodana yomuntu esezulwini manje futhi nango wayemi ekhuluma noNikodemu ibandla bayadelela bakushaya indiva cishe amahora ambalwa bayeka ngokuqondile ngathi kwafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu ungosezindaweni zonke kunjalo impela impela wanokolotwa akumina owenza le misebenzi ungukunukolota kwami ubaba wami ohlala kimi nguye owenza imisebenzi nemisebenzi engiyenzayo uJohane Ngcwele 12 sine okhona yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza yini indaba ngamabandla na iyini indaba namhlanje bangakuladla bathi ungokukadevele abakanokolotwa kwamanje bazi ukuthi uyini umjovo othakwe nohluzi lwezulwane yileso sizathu ukungakholwa nokungakholwa kuyisono ongakholwayo uselahliwe kakade ukungakholwa yikho okukwenzayo wabamba bahamba bebeka indwangu ebusweni bakhe manje umuntu owayenamandla okwenza lezi zinto leyo inkathazo ngomnyakazo wethu ePentecostali ngilalele ngizosho ukuthile hhayi ukulimaza kodwa kwelapha lapho indoda ize kuwe eneqhinga engaphendula yonke imibuzo yakho khohlwa ngakho wonke umuntu ongakutshela zonke izincazelo zephupho angaphulukisa konke kugula angenza zonke lezi zinto futhi he uyindoda ethize engenza zonke izinto lokho kuphambene nezwi kunempendulo kukho konke kuphambene nezwi kubhekisise lokho yilelo suku namuhla ngamadoda athola wonke umdlandla futhi yaqhubeke nemizwa yenyama futhi yabeke izincazelo ezintweni lapho kungeyona incazo bengilokhu ngigula kakhulu ngakho ngencamula isizwe futhi ngezwa lezi zinto angifuni ukulimaza imizwa kanoma ubani kodwa kulobu busuku ngisho indlela ebuyele emuva ukuthi ubuyela kanjani eselaphweni kunjalo impela uma umprofethi yaprofetha futhi lokho akushoyo kungafezeki khona-ke ningamkholwa kunjalo kodwa uma kufezeka mkholwe ngoba kwakuyimi engakhuluma kwakuyinkosi nanga ujesu wayemi lapho wayeyisibonelo esihle kanjani yeke isibonelo uphawule eyiso lapho wayenamandla okushaya indoda ngobumpumputhi aphulukisa abagulayo ukubiza abakhubazekile ukuba babuyele ekuphulukisweni zonke lezi zinto bese kuthi-ke ngingacabanga ingxenye yokugcina yenkonzo yakhe ngenkathiyema lapho wadedela umkhandi wethusi ukubamisa umhlangano wakhe futhi yamxosha yamkhiphele ngaphandle kwezwe na ngicabanga ukuthi abanye babagxeki wathi walahlekelwa amandla akhe okushaya ngobumpumputhi qabo wayengenalo iqhinga wayenomoya ongcwele wayenaka unkulunkulu kuphela ngiyacabanga-ke washiya umngane wakhe egula phezulu lapho uTrofimu phezulu endaweni egula ngicabanga ukuthi walahlekelwa amandla akhe okuphulukisa ngakho wayethwala udokotela kanye naye umphulukisi ngokankulunkulu ethwele udokotela uLuka unkulunkulu wayelungiselela kwethwesa inkonzo yakhe umqhele ngoba uPawulu njalo wayefuna ukuhlupheka ngalokho akwenza kuStefano ngokwesifiso sakhe nazi yini ukuthi umoya ongcwele wakhuluma kanjani kuye wamtshela ukuthi angenyukeli lapho eJerusalema na wayazi ukuthi wayezokhuphuka ayofela uJesu leso kwakuyisifiso senhliziyo yakhe ukumfela bukela uJesu wayekwazi ukuphulukisa abagulayo futhi avuse abafileyo futhi yenze zonke lezi zinto futhi abikezele futhi atshela abantu futhi wayazi imicabango yenhliziyo yabo ehlezi egcekeni likapilato lapho nendwangu eboshwe emehlweni akhe kanje leso ashele ngumroma isigejane salawadakiwe namathe awe busweni bakhe nentshebe ihlutshuliwe ebusweni bakhe amshaya ikhanda ngomhlanga futhi ke edlulisela umhlanga kwelinye nelinye futhi lathi awusho sosayindwangu lathi manje sitshele ngumprofethi sitshele ukuthi ubani okushayile sizokukholwa akazange awuvule umlomo wakhe impela wayengenalo iqhinga kwakungunkulunkulu donsa izandla zakho zisuke siphambanweni wedle futhi sikholwa ngokweqiniso singabapristi izincebo zikankulunkulu uma nje uzokufakazisa futhi wedle siphambanweni ngani sizokwazi ukuthi wena indodana kankulunkulu wena inkosi yethu yehle siphambanweni futhi sizokukholwa akazange avule umlomo wakhe futhi asho izwi kungani lezo zikejane zabazenzisi ezandle lapho icula lona impela iculo lowo moya ufanayo owakudavide wamemeza emuva lapho unkulunkulu wami ungishiyeleni na babhobozele izandla zami nezinyawo zami ihubo lamashumi amabili nambili bakembula ngengubo yami benza umkatho nokunye nokunye icula lelo cula lifana ezandle lapho ukuthi udavide ngoma engcwele wamemeza cishe eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili ngaphambili kwalokho esho into efanayo futhi emuzwa wabubula futhi engakwazi ngalezi zazi zenkolo namhlanje ezibizwa kanjalo namahlelo afunda ngalezi zinto zePentecost emuva lapho futhi zibone yona impela into efanayo isebenza bese ke zibiza ngabagengwe abangcwele ihlazele njepho bese ke sizibiza ngebandla elikhulu lamaKristu abantu bePentecostal ngiyako ngabaza qaphelani hayi njengenhlangano asikwazi ukuba yiPentecost singaba yiPentecost njengabantu ngabanye yiyona ndlela kuphela esingakwazi ngayo ngoba isehlakalo manje ke kathi bezama ukumenza abatshele ukuthi izenge kathi uSathane ezama ukuthi uma uyindodana kaNkulunkulu manje uyazi ukuthi unamandla phendula lawo matshe abeyisinkwa zisize nezinsuku ezingamashumi amane ungadli ekholeke ngizokukholwa mina uqobo ngiphenduke wayezokwenza kade naka uSathane umlokolodo wabanjwa wayazi ukuthi ufanele akhulume nini nokuthi angakhulumi nini leyo inkathazo yethu namuhla sikhuluma kakhulu ngesinye isikhathi yazi ukuthi ukhulume nini nokuthi uthini ungashe lutho uNkulunkulu aze asho njalo ungakwenza kanjani na uma ungakwenzi uNkulunkulu akakutsheli mathupha khona ke wenza into engalungile uyahlambalaza ngenkathi wenza lokho ibona isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu vumela uNkulunkulu akhulume kuwe ngo bese ke uthi ngu isho kanje inkosi uma ngihambile ngase ngethi uJack Moore ungitshele ukuthi nokuthi futhi akakwenzanga bengizobe ngiqamba manga hoye esikudingayo ngokubuyela emnekolotweni sibuyele emandleni nePentecost sibuyele kumoya ongcwele yebo mnumzane siqhubekela phambili sisuke kukho ngaso zonke isikhathi izivumo kholo zethu namabandla namahlelo ahlukanisa abantu futhi baqhubela phambili basuke ngaso zonke isikhathi kunikolota kwabambelela kuJesu kwabambelela esiphambanweni kwabamba lapho ngabe wehla kuleso siphambano uBilisande wathi yonke imithi yayihlezi igcwele izingelosi wathi akudingekile ukuthi usuke esiphambanweni vele ukhombe ngumunwe sizo kuqula isimo kodwa wathi ngenza njalo lokho kuthokozisa ubaba ini unikolodo wabamba izwi nentando kaNkulunkulu kwahlala kuye ngolindaba noma uhamba mbathwa emhlane futhi wabiza urabi osemncane wasigalile noma ngabe wayibiza ngoBelzebuli udeveli umbhuli noma ngabe kwakuyini ukuhlambalaza abakusho ngaye ukunikolodo kwabamba base bebheka ukuthi wayenjani uma wayezodazuluka futhi akubuyisele konke siphambanweni kodwa kwabamba Amen. Yonke into yamshiya ibandla lakhe abantu bakhe futhi ngisho uNkulunkulu wamshiya yonke into kodwa umlokolodo wabamba phakathi kwamadwala akhekezekayo nezibhakabhaka ezimnyama umsindisi wami wagebisa ikhanda lakhe wafa ivele livulekile lembula indlela entokozweni yasezulwini nosuku olungapheli yiloyo ndlela emuva ngaleyo ndlela wabamba kunendaba yokuthi kufika ini noma kwahamba wabamba ngokufanayo nje umnokolote wabamba bambheka efa hhayi njengegwala njengenkosana akazange athuke wakuthatha njengenkosana wayazi ukuthi kwenziwa kanjani ngoba wayenokoloti iwe ngumoya ongcwele ngaze kuthi kuseni ngepasika kwafakazisa ukuthi kokuyini ukunokolota kwabamba ngokuba wavuka kwabafileyo wathi ndizani leli tempeli ngize livusa ngosuku lesithathu haleluya wenzani na ecaphuna emuva izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu alikhuluma ngoDavide futhi ubaba wakhe emhlabeni wathi angiyikumshiya ongcwele wami abone kubola kanjalo angiyikushiya umphefumulo wakhe esogweni futhi wayazi ebahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili ubonakala kuyangena ngakho wathi bhubhisani leli tempeli ngize livusa futhi kungani na izwi likaNkulunkulu lakhuluma ukuthi uyokwenza
these signs shall follow
Akashoko yini umoya ongcwele ofanayo ukuthi lezi zibonakalisa ziyakubalandela abakholwayo sizokubalekela kanjani ezweni na kungukuthi unakho uma unokolotiwe wathi kwesifazane ungasiphuza isitsha engisiphuzayo na unganokolotwa yini ngomnokoloto enginawo na angikwazi ukukunika isandla sokunene nesokhohlo kumadodana akho kodwa uma ningaphuza lesi sitsha futhi nenze lokhu kuyoba kahle impela kakusikho kwami ukupha lokho kodwa phuzani isitsha engisiphuzayo ninokolotwe ngomoya ofanayo engiphaphathizwe ngawo futhi yonke into izoba kahle Ngikathi lapho bafundi bema lapho ngephasika isikhejane sabesifazane abancane phezulu lapho etuneni futhi babekutholile lokho uMaria waqala ukuhamba ekhaya ledabukile futhi wezwa uthile ebiza igama lakhe waqalaza ubone ukuthi kwakunguye wayengafile wayesevukile futhi wathi hambani nitshele abafundi bami ukuthi ngizohlakana nabo eGalile sengibuyile khona kanye ngakusho ubonokolota kwabamba ngafa njengoba iphephile lathi ngiyofa Ngifumulami wathele sokweni njengoba iphephe lathi wenza futhi nginezidluthulelo zokufa nesihoko. Ngiyavuka vukile futhi ngiyaphila kuze kube phakade ubufakazi obubonakalayo bakho umnokolodo wabamba. Amen. Oh hey. Lapho labo bafundi bekubona lokho bathi siyawufuna lowo mnokolodo nathi siyawufuna lowo. Wathi kubukelani lapho emzini waseJerusalema futhi nilinde lapho ngize ngithumele isihlungu uma ufuna ukuphila kubhakade uma ufuna ukwenza lento enginayo yokuvuka nifuna into ezonigcina ngendlela engigcine ngayo nifuna into ezoniyeka nife njengoba ngafa nifuna into ethize ezonivusa thineni ngizoyibuyisela kini kubukelani khona lapho nilinde manje akazange yathi hambani niyolanda izinkulu uzeni ze LLD akazange angisho athi mbali nifunde OABC benu wathi ngindani nize ninokolodo nembathiswa amandla vela phezulu emva kwalokho umoya ongcwele usifikile phezu kwenu khona ke nizoba odokotela bami amen amen lindani hlalani phezulu lapho nilinde hayi yani eminyakeni emine ekolishi lezenkolo nakho konke lokhu enye into futhi nithole zonke lezi ziqu futhi nithole konke lokhu lapha lolugetshezile kugqumisa olupho ntshelwe kini anisone silwane sokuhlola umuthi uyindodana linda uze wembathiswe amandla kuze kufike umnokoloto okuphile kuphakade kuwe futhi ngizokuvusa ngosuku lokugcina futhi mfana wayenabanye ababangenele ngaso leso sikhathi ngikathi ngilizwa okokuqala ngangingomunye nami ngangingenandaba ukuthi babethini kimi ngangifuna lokho futhi ngangihlale ngithi uma lokhu kungesikho lokho ngifuna ukukugcina lokhu kuze kufike lokho yebo yilokho ngangikufuna lowo mnokoloto Makupukela lapho balinda izinsuku eziyishumi hohe Oh lapho kona manjalo nje ngikathi umnokoloto wehla uvele ezulwini njengomoya ovunguza ngamandla futhi wagcwalisa ngamunye wabo wanokolota ikhulu namashumi amabili wo kwakuyisikhathi sinjani leso pho kwakuyindlela yokubuyela emuva leyo hohe bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi izinkotha zomlilo zihlezi phezu kwabo unkulunkulu inseke yomlilo enkulu eyalandela abantwana bakwa-israyeli unkulunkulu hayo unkulunkulu abathathu unkulunkulu oyedwa unkulunkulu oyedwa hayo unkulunkulu abathathu kodwa unkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu esibizwa ngoyise indodana nomoya ongcwele ubaba unkulunkulu ensikeni yomlilo unkulunkulu indodana endedaneni yakhe uqobo unkulunkulu umoya ongcwele kuwe unkulunkulu ofanayo yonke indlela izehlisa yehla yenza indlela yakhe yokungena ezinhliziyweni zabantu yebo mnumzane Lapho babone ubufakazi bubonakalayo bakho isithembiso sika Jesu lapho babonele insika yomlilo iwela phakathi kwabo futhi yazihlukanisa nezinkotha zomlilo izinkotha zomlilo eziyimfo lokho zahlala phezu kwalewo nalowo wabo insika yomlilo efanayo efika noIsrayeli ehlane lapho uNkulunkulu wayeze ehlukanisa yena uqobo phakathi kwebandla lakhe njengendoda nomkayo bemunye njalo uNkulunkulu nebandla lakhe bamunye munye ngalelo soko niyokwazi ukuthi mina ngekubaba ubaba kimi nami ngigini nani nigimi lokho umnokoloto lokho ngumnokoloto ayenawo lokho ngumnokoloto awemukela akumina wenza imisebenzi kubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi akumina ubona le mibono ngubaba wami ngingenze lutho indodana ngenze lutho ngokwayo kuphela lokho ibona uyise kwenza nendodana iyakwenza kanjalo Loko ngumnikeloto ekungakholweni kubugxilisa kwehange kukholweni okuzinzile kukaKristu kugxilisa wena okwehange lapho uyazi ukuthi wedlulile kufeni wangena kuphileni. Akekho umuntu ongakuxoxa kususe kukho, akekho ongakuchaza kususe kuwe. Wawukulezo zihlabathi ezingcwele noNkulunkulu yedwa, futhi uyazi ukuthi wazalwa ngobusha, impilo yakho yonke isiguquliwe, futhi uyisidalwa esisha. Bekho devele abanele esogweni bangakususa kuwe. Uyisidalwa esisha okudaliweyo okusha, unokolotiwe ngamandla kaNkulunkulu, isihlungu sikamoya ongcwele kaNkulunkulu sesikufukamele. Amen. Ngiyazi ungumduze esigodi esithembisize inhlungu sivele kumduze, siyakwazi lokho. Wo kukanjani lapho labo abathembele ethembeni bebamba isithembisize inhlungu bacabanga ukuthi leyo yinto ethize? Wo bekufanele batshele umnokoloti walona kanye ithemba elilodwa ngaso sonke isikhathi, akusile ithemba kodwa kuyiqiniso lasezulwini. Libambelelise kwehange emuva emphefumulweni wakho ngombhaphathizo kamoya ongcwele. Ukwenza ulali ungelali kodwa ufile ezintweni zezo, futhi uphile kuKristu onguKristu ofanayo ophila kuze kube phakade. Wenza into ethize kuwe ungazi lutho ngayo ngaphandle kwakho. Nguwe owathola umjovo othakwe nohluzi lwezilwane, ngokunguwe owathola umnokoloto. Uyazi ukuthi kumelana nani, kungani na? Ukuzwile, ukwazile, ukubonile okwakwenza kuwe, kwenze okuthize kuwe, ubekwe uphawu. Amen. Uyazi ukuthi ungowaphi. Sasivamise kuphawula amathole ngokukhona wesifazane owaphuma ngesinye isikhathi egibele ihashi, wayesethi awunamahloni ukwenza lokho. Lowo mfo omncane umpofu ubeka lelo phawu kuye na, ngathi kubuhlungu kancanyana, kodwa uyazi ukuthi ungowaphi. Amen. Kukanjalo-ke uNkulunkulu ukwenza uzobuhlungu kancanyana, kodwa uyazi ukuthi ngowaphi. Emva kwalokho lapho ethululela uphawu lwakhe lokunokoloda ngensimbi kamoya ongcwele phezu kwesilisa nowesifazane, uyamguqula asuke kulokho abe yikho, abe yilokho ayikho. Uyazi ukuthi ungowaliphidlelo, akavumeli noma yimuphi umdlwembe umhole. Unekhaya, unedlelo, unendawo lapho engowakhona. Nomoya ongcwele uyilo umholi, lowo omhola emanzini athule, futhi yamuphe ukuphila okunguna phakade. Lapho bebona laba bantu belahlekelwa yikho konke ukuziqhenya kwabo, baqala ukusina emoyeni, baqala ukukhuluma ngezilimi, izinkotha zomlilo eziyimfologo zintetha ziphuma kubo, futhi namba bonke bephuma izigejana zabaseGalile, sikhuluma ngazo zonke izilimi ngaphansi kwezulu. Babengazi ukuthi kwakusho ukuthini konke lokhu. Labo dokotela bobuNkulunkulu bamangala ngempela, babengazi ukuthi kwakwenzekeni, kodwa babenokolotiwe. Niyazi babuza kusho ukuthini konke lokhu. Lapho imibuzo phakama, ingabe likhona yini ibhalisa mkokele yadi na? Ngabe ikhona yini inyanga lapho na? Babe nenyanga enkulu, babe nenyanga esemhlabeni. Niyazi ukuthi lalingubani igama layo na? Udokotela Simon Petro wamthelela ibhokisi lensipho elincane, wayesesukuma phezu kwalo, wayesebanikeza isifundo. Bathi singabangenele kulokho, yini esimele ukuba siyenze ukuze sisindiswe na? Niyakufuna lokhu bazalane na? Yebo. Ngani lokho? Ngize nitshela emuva embhalweni lapho kuvela khona noma imuphi udokotela umuhle ubuyela efomuleni yakhe. Buyela muva. Lokhu yilokho okwakhulunywa ngumprofeti uJoweli. Ngiyakuthi ngezinsuku zokugcina, usho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Bathi Petru, dokotela Simoni Petru, yini esingayenza ukuze sisindiswe na? Wathi ngizokubhalela isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo, futhi ngeke kube yileso esizoguqulwa. Isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo saphakade. Wathi pendukani yilo nalowo nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ngesenu nesabantwana benu nabo bonke abakude, labo bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ilokho isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. Mfo wethu, vele ukwenze kunenqwaba yebhalisamu kwaGileyadi, futhi sinenqwaba yezinyanga lapha. Kunjalo niyazi ukuthini, uma udokotela ebhala ifomula, futhi omunye othaka imithi onguwaka ithola, futhi afake ikhubalo eliningi noma linganele, uzobulala isiguli sakho. Yilokho obekuyindaba namuhla. Isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sibhaliwe. Leso sithako somuthi nokusetshenziswa ukusetshenziswa kwawo saphakade ngosuku lePentecost abaningi kakhulu abathakamithi abangowaka bazibiza ngodokotela bathi uvele ezinye izinto kukho futhi ubulele ibandla kwaze ngoba izigajane zabesifazane baphungule izinwele abagqoka izikhindi leyo indaba yingakho besifazane bethu bephungule izinwele zabo futhi besilisa bethu bangaka ihlelo nokunye nokunye engenaso esibinde sanele sokumaqekeleli abasenzanga isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ncamashi yafuna ukwazi indlela ebuyele emuva na yileyo ke yilokho kwashiya uPetro udokotela Petro lowo onikeza umnikolodo uKristu wawuzama kuye futhi wasebenza uPetro wayenawo futhi wasebenza nginawo futhi wenza kahle impela lezo izithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ungazama ukuziphazamisa ungazama ukwengeza ukuthize kuso uma ufaka poison omningi kakhulu uzobulala esakho uzobulala isiguli sakho ngokuqinisekile njengomhlaba udokotela wayazi ukuthi silinganiswa kanjani leso sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo kunjalo ngakho umane ufuna ukwazi ukuthi isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sinikezwa kanjani usibhale phansi khona lapha ezenzweni senziwa kanjalo-ke impela hhayi hamba uyoxhawulana nomshumayeli futhi ufafaza amaconsi ambalwa amanzi phezu kwakho nokunye nokunye unikeza isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo khona lapha futhi uzenza ncamashini imiphumela efanayo izofika lokho kuqinisile impela ngoba akazange akuzame esilwaneni sokuhlala umuthi wakuzama kuyo qobo futhi unkulunkulu waba inyama futhi wakha phakathi kwethu nayo yonke indodana kankulunkulu ezelwe ngomoya kankulunkulu ngokwakho nabantwana bakho kulabo abakude bonke inkosi unkulunkulu wethu eyobabiza lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sizosebenza amen angihlanyi kodwa nginokolotiwe amen into ethile ihamba phansi lapha ngiyazi ukuthi kuqinisile ngikuzamile ngiyazi ukuthi kuyiqiniso imiphumela efanayo ababenayo lezi zibonakalisa ziyakubalandela kholwayo imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza ukristu kuwe ithemba likazimula umqondo wokukristu mawubekini uma lo mqondo ofanayo uphakathi lapho namandla afanayo aphakathi lapho uzokwenza imisebenzi efanayo ayenza uma ukhipha bonke ubuthi kuwo nabo bonke ubuhlungu othile uthi ngesaba kusho wena usasityabane unkulunkulu ufuna amadoda angithandi kusho oh abanye badinga kuba nakho angazi ukuthi ini badinga kunokolodo yabo mnumzane sekudingayo umnokolodo yabo mnumzane ngokwakho nokwabantwana benu labo abakude manje uma wena niyabo uma ufaka ubuthi obuningi kakhulu kuwo ubulala isikoli sakho kunjalo awufuni ukuba nohlaza nokudelela nokuxhaphaza nokushayela ngokweqile niyabo ngeqiniso olitholile kulapho ninabazalwane be-oneness nenze khona ibhodi manje sibuyele emgwaqeni sibuyele emuva eselapweni nanibazalwane be-assembly enazi ehlukanisa yileyo nalowo wenu yilapho nenze khona ibhutha leni lapho iqiniso lanezelwa qhubeka nje liyeke unkulunkulu uzolinakekela akekho ngeza kuye ngaphandle kokuthi yambize noma kanjani kunjalo indlela ebuyela emuva mfowethu iyinhlanganyelo nabo bonke abazalwane kunjalo unokolotiwe enzondweni unokolotiwe ebubini khona-ke unokolotiwe enkolelweni ze yezwe ubuyele kunokolotweni kukamoya ongcwele emandleni avusa ujesu ethuneni futhi athungela ibandla livuthe ngomlilo ngosuku lwepentekoste emuva kulokho kunokolotwa nasi isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo nanga amanzi yini kuvimbayo na nanga umoya kulo lonke ibandla kwenze njani na unkulunkulu uzobuza kungani ngolunye usuku impela uma ukhipha zonke izithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sakho futhi wesaba ukusho noma yini ebandleni lakho futhi wesaba ukuthi ehlelo lakho lizokuxosha wenzani na usungase futhi ubaphuzise amanzi awanawo nhlobo umuthi kuwo ingakho benza ngendlela benza ngayo kunjalo udinga isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo yileyo ndlela yokubuyela emuva yileyo ndlela okwaqala ngayo yileyo ndlela unkulunkulu aqala ngayo ibandla lakhe futhi lapho usuka kulowo mgwaqo awukho emgwaqeni ngenkathi senza ihlelo futhi sixhawulana futhi samukela ukufafaza kube umbhaphathizo futhi samukela ukuxhawulana ukwenzela umoya ongcwele noma uthatha isinkwa esilucwecwana emlunyeni wakho ukwenzela umoya ongcwele uphumile emgwaqeni umfundisi asemasasheni wake wathi ngenkathi indoda yadutshulwa ngomshinigali wathi kapteni uyamazi unkulunkulu na wathi ngake ngamazi wathi wamazinini mazinini na wathi angikhumbuli wathi umshiye kuphi na kuzofanele ubuyele lapho umshiye khona ukuze umthole wathi angazi wathi amaphaphu akho ayagcwala mnumzane kungcono ukucabanga uthule futhi ngokushesha ngakho walala lapho kancinyana futhi wathi okuthule kukhulu kwafika ebusweni bakhe wathi ngiyakhumbula lapho ngamshiya khona wathi kwakukuphi na wathi qala khona lapho wathi manje ngilala phansi ukuze ngilale ngiyakuncenga nkosi ukuba ugcine umphefumulo wami uma ngiyakufa ngingakavuki Ngiyakuncenga Nkosi ukuba uthathe umphefumulo wami. Wathi zomoya wakho kukugcina lapho igazi ligcwele amaphaphu akhe futhi wafa. Wenzani na? Wathi lo Jesu khona lapho amshiya khona. Yilapho ibandla lizomthola khona. Awusoze wamthola ehlelweni, akekho lapho. Awusoze wamthola ehlotsheni lothilo lohlelo lwemfundo, akekho lapho. Uzomthola empapathizweni kamoya ongcwele futhi yileyo ndawo kuphela ozomthola khona. Amen. Iqiniso leli mfowethu, emuva lena indlela yokubuyela emuva. Ningaphazamisi isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. Sithathe sikholwe, gcwaliswa ngomoya ongcwele, singesazo zonke izizukulwane. Bheka isithembiso ngesenu nisabantwana benu nisabo abakwenu. Kude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wonke umuntu lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ngesakho, hayi ukuxhawulana noma ukuthize, kodwa isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo impela ngendlela uPetro asikhuluma ngayo lapha futhi wasibhala. Futhi uNkulunkulu waloba ngomoya ongcwele ezenzweni zesibili emashumi amathathu nesishiyagalombili kungukuthi niphenduke nonke, hayi nje ukuthi awu phenduka manje awu ngiyakhuphuka futhi ngijoyine ibandla, lokho akusho lokho awu ngizokhuphuka futhi ngibhapathizwe futhi lokho kuzokwenza qhabo mnumzane amanzi awakusindisi, phenduka noma ubhubhe. Hayi umpapathize kuphinde nizalwe. Ngiyazi abanye benu bayakukholwa lokho, kodwa ningake nikuthathe kanjani lokho na? Qhabo mnumzane, phenduka. Isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo zathi ukuphenduka kuze kuqala. Bese ke upapathizwe egameni likaJesu Kristu kukuthethelelwa kwezono zakho. Emva kokubusa uphendukile khona ke usungomele umpapathize komoya ongcwele nesithembiso ngesakho nabantwana bakho nakubo abakude. Nina mamethodist amabhaptisti amapresbyterian amanazareni pilgrim holiness amakatolika amapentekostali yini ndaba na yini ndaba na lapho uNkulunkulu ehla ukuze akhulume ngamandla akhe nenkazimulo khona ke uzozibuza ukuthi konke kumayelana nani. Ingaleso sizathu ninalezo zivumukholo nezinto futhi najovela lezi zifundiso ze nezinto kuze kusuke kube le.
Take the prescription, get rid of this sin, disease, this unbelief.
Bantwana buyani ileyo ndlela yokubuyela emuva, thathani isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo, hlukanani nalesi sifo sesono. Lokhu kungakholwa, buyelani kuNkulunkulu nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu, asikhuleke.
I believe you, Lord.
Ngiyakukholwa Nkosi, ngizana lelibandla kulobu busuku, ngiyakholwa Nkosi nabantu abanezinhliziyo ziqotho njengoba ngake ngahlangana nabo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ngeke bacabange ukuthi sikhuluma lezi zinto ngaphakathi kwethu uqobo kwangathi bangathola ukuthi kuwumthwalo ubuhlungu benhliziyo ukuba ngisho lezi zinto, kodwa nokho inyanga yeqiniso izobaqothwa ezithakweni zomuthi nokusetshenziswa kwawo zayo Nkosi, kwangathi kungagcwaliswa kuzo zonke izinhliziyo kulobu busuku. Uma abantu phakathi lapha bemukele kuphela umbhaphathizo kaJohane njengoba uPawulu abathola, kwangathi bangaqonda ukuthi kukhona omunye umbhaphathizo, ukuthi kukhona umbhaphathizo kamoya ongcwele. Uma kuphela into abayaziyo kungokuxawula umfundisi noma ukujoyina isivumo khono, mabagcwaliswe ngomoya wakho ongcwele. Sipha khona Nkosi, kwangathi bangeza ngokuzithoba futhi babe nale nhlanhla futhi babuyele emgwaqeni uAzusa futhi. Beze yonke indlela babuyela ePentecost futhi embusweni nasenkazimulweni kaNkulunkulu. Ngibanikela kuwe phambi kwealtare lakho legolide lapho umhlatshelo wethu uJesu Kristu ulele khona. Samukele Baba. Wena nguNkulunkulu, ubungu uNkulunkulu njalo, uyohlala uNkulunkulu, amazwi akho awanakwehluleka. Ngenkathi umi lapha usenyameni emhlabeni ndidlaneni yakho uqobo, itabenakele walakhela ukuba uhlale kulo, ukuthi lokho kubaphuphuthekisa kanjani abantu? Awu umbazi akazakheli yini indlu ukuba ahlale kuyo na? Akazange yini uNkulunkulu umakhe omkhulu azakhele indlu ukuba ahlale kuyo na?
Oh God, let them see that it's not the
house. Onkulunkulu benze babone ukuthi akusiyo indlu yelokho kusendlini umakhi wendlu, futhi kwangathi bangaqonda ukuthi lo moya ongcwele ngokufa ukumbelwa nokuvuka kwaleyo ndlu uNkulunkulu ayihlala kuyo. Ngalelo gazi elingonakalisiwe lendalo yakhe uqobo wahlanza indlela ukuze uNkulunkulu ahlale enhlizweni yethu izoni ngomusa. Manje wena kuba umsebenzi wakho ngebandla lakho ngokusebenzisa ithuluzi lomuntu obekulokho kuyindlela yakho yokukwenza. uNkulunkulu kwangathi abesilisa nabesifazane lapha kulobu busuku phansi ezinhliziyweni zabo belambile futhi bomile. Sesisikathini sejubhile siyakupha Nkosi leli viki lejubhile lomusa wakho omkhulu nobungcwele owawujululela phezu kwebandla lakho eminyakeni engamashumi amahlanu wedlule lapha kulesi sifundazwe.
Father God, this is jubilee time.
Kuthi baba nkulunkulu lesi yezikhathi sejubile nabantu bayazi ukuthi kubuyelwa kanjani emuva ngendlela abaqala ngayo okokuqala buyela kumoya ongcwele buyela ekwenqabeni lezi zifundisoze ihlelo elizijovele kulo buya futhi uphulukiswe emandleni kankulunkulu siphi khona baba manje siyazi ukuthi zonke lezi zinto zisebenzelane kwaba ngokuhle njengesithembiso sakho ngoba ukunikeza umfanekiso kwa-Israyeli njengoba sibe nakho izolo ebusuku manje makuthi uNkulunkulu kaJesu Kristu makuthi lowo owayengu Emmanuel makuthi lowo owama emhlabeni lapha futhi wathi okhola yimi imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza makwenziwe inkosi sinikela inkonzo amazwi thethelela indlela yawo ephukile yokwenziwa inkosi kodwa ngiyakholeka ukuthi uzowazikisa kuze zonke izinhliziyo futhi uzoveza ibandla elingcwele eligcwaliswe ngomoya libuyele osukwini lwePentecoste futhi egameni likaJesu ngikunika khona amen.
Do you believe? I want your undivided attention for just a few moments.
Ngiyakholwa na ngifuna ukunaka kwenu okungahlukanisiwe imizuzwana nje embalwa.
I want you to believe with all your heart. The Bible says.
Ngifuna ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke iBhayibheli lethi iNkosi uNkulunkulu isithembisile ukuthi bonke abakholwayo basindiswa. Manje lokhu kuzwakala kukuncane kabi kodwa uyabo lapho ukholwa ngempela yilokho ke ongakwenza khona ke uNkulunkulu ufanele lapho ukukholwa ngempela. Bese ke uNkulunkulu ethulula umoya ongcwele phezu kwakho futhi khona ke uNkulunkulu eqinisekise izwi lakhe manje iBhayibheli lasho. Uma kancane ngiyakholwa ngaphambi kokuba ngenze lokho ngikholwa ukuthi bekuzoba nomugqa omkhulu yake ngabe kunjalo na kulungile bangaki abafuna ukubuyela ePentecoste na phakamisani izandla zenu bangaki abakholwa ukuthi isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo zisalungile na amen impela sinjalo umbabathizo kwamoya ongcwele hayi imfundo hayi ukwenyuka futhi uthole iPhD yakho bese ke lapho uNikodema eza enkosini uJesu uJesu futhi wathi kufanele ngenzeni ukuze ngibe nokuphila kuphakade na indoda iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili obudala ibingumpristi impilo yayo yonke kufanele ngenzeni ukuze ngibe nokuphila kuphakade na uJesu akazange yathi qhubeka upholishe umfundaze wakho qhabo akazange yathi hamba uyofuna isikhundla esiphezulu emhlanganweni yakho qhabo wamtshela ngokungananazi wamkhuza ngokuphelele ngokuba ngumuntu osezingeni lakhe futhi ke engazazi izinto ukuthi ufanele azalo ngokusha impela into efanayo leyo kulobu busuku niyabo sikuthatha kancane kakhulu sithatha uhlobo oluthile lomuzwa sithi ungazala ngokusha futhi uqhubeke futhi impilo yakho ifakazela ukuthi ayikwenzi lokho na kukhona kungalungile yabo mnumzane owena wothe kodwa ngiyazi ukuthi indoda iyindoda elungile akunendaba ukuthi ilungeka kangakanani lokho akuhlangene ngalutho nakho uhlangane nenoma yibaphi abantu abangcono ngokwedlulele kwenabaka Muhammad nezinto ezinjalo abanomoya omuhle nakho konke impela akunjalo uqhabo ngezinye izikhathi abahedeni abakhonza izithombe banomoya omuhle futhi bathobekile njengoba bengaba njalo lokho akusho lutho qhabo mnumzane lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo yilokho odokotela kusho lena yimiphumela yomnokolodo nakho lapho ukhona yebo mnumzane yileyo into udokotela wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza ngabe wakusho na lokho kuwuphawu lwekholwa sithatha isibonakaliso ukuba yindoda elungile iya esontweni futhi ikhokhe okweshumi kwayo kuhle lokho kulungile lokho kodwa kukhona lokho uJesu akusho lezi zibonakaliso ziyakubalandela imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza ngoba uma ukuphila okusesihlahleni samapentshisi kungakhishwa esihlahleni samapentshisi futhi kujovele esihlahleni samaphula alisayikuthela amaphula kepha amapentshisi ngokuba imbewane yokuphila yamapentshisi isesihlahleni samaphula futhi sifanele sithele amapentshisi kunjalo impela umfowethu Williams uhlezi lapha phambi kwami umngane wami oseduze kakhulu onomoya omuhle ngishayele umfowethu usharithi kulokhu kusa futhi benginomkhuleko ngayo ocingweni bengimina umfowethu usharithi ngesinye isikhathi sihlahleni sokusamawolintshi futhi kwakukhona isihlahla simi lapho isihlahla sengikholwa ukuthi kwakuyisihlahla samawolintshi futhi sasinezinhlobo zezithele ezingaba zine noma izinhlanu kuzo futhi ngathi ngani hlobo luni lwesihlahla leso umfowethu John na wathi yisihlahla samawolintshi aw ngathi ngibona upapamuzi etshenjareni ithanjelo ulamula zonke lezi zithele ezihlukene wathi oh yebo ngathi kanjani na wathi zifakelwe Awu ngathi manje lokho kuyamangalisa kunjalo na. Wathi ya noma yini nokuphila okusawuli nje kuzophila ngaso. Ngathi lokho kuhle kakhulu ngama kukhona okwangimisa ngaphinde ngabheka. Njenga lelo soko ngale Finland ngenkathi lo mfanyana wayelele file ngathi futhi more lowo yilowo mfana omncane engilitshele ngaye khona lapha eShift Report. Mfana omncane uzovusa kwabafileyo endaweni ethile nguye lowo lowo uzofanele abuye ukufa ngeke kusambamba uNkulunkulu ukhulumile ngathi kufa mkhulule. Nango ayikhona, amen. UNkulunkulu akanakuqamba manga qhabo qhabo nebo.
I said, Brother John, I see something.
Ngathi mfowethu John kukhona ngikubonayo yabo ngathi manje ngifuna ukukubuza ukuthi ize mfowethu John ngoba ngifuna ukuthola intshumayelo kulokhu ngathi manje ngomnyakozayo lezo zonke lezo zithele zisawule intshini njengolamula nechanderini nopapa Moses zonke lezo zizogqajaka futhi ziyothela amawule intshina wathi oh qabo 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 wathi lizothela inhlobo yayo wathi leso esinegatsha likalamula sizothela ulamula futhi leso esithela leso esine echanjerini sizothela echanjerini ngani ngathi bengicabanga ukuthi uthe isihlahla samawolintshi wathi yebo ngathi ngabe siyekile ukuthela amawolintshi na wathi qabo lapho isihlahla sokuqala siveze umvini wokuqala sithela iwolintshi yilokho-ke lamahlelo axhunyelwe kuzo asathela izithelo zehlelo ubulungu okunye nokunye kodwa lapho isihlahla siveze igatsha lasekuqaleni futhi kuzoba khona incwadi yezenzo ebhalwe emva kwaso ngikumvini ninani ngamagatsha kungani ukuphila okujovelwe emvinini wokuqala kuveze igatsha igatsha lepentekostali elinemiphumela yepentekostali ngokuba ukuphila kukakristu kusegatsheni futhi lenze imisebenzi yakhe anginaso isiphiwo sokukhuluma ngezilimi kodwa impela ngizwa sengathi ngingathanda ukuba naso umoya ufakaza kanjani emphefumulweni wami ufakazelana nezwi ukuthi lezi zinto ziliqiniso ngiyakholwa na bangakikini phakathi lapha onamakhadi omkhuleko phakamisa isandla sakho manje beka izandla zakho phansi bangake phakathi lapha bangenawo amakhadi omkhuleko futhi nokho niyagula nifuna ukuthize kuvela kuNkulunkulu phakamisani izandla zenu kulungile kholwa baba wethu wasezulwini ngiyazi ukuthi ngimi phambi kwezithameli ezimbalwa zazo impela zintsha ngizwa umoya wakho uzinza manje ngikhulumile izwi lakho futhi ngafunda isithako sakho somuthi nokusetshenziswa kwawo ngibatshelile abantu ukuthi indlela yokubuyela emuva manje Nicodemus waqonda kanjalo nesanhedrini ngenkathi bekubona usenyameni bathi rabi siyazi ukuthi ngumuntu ethungiwe evela kuNkulunkulu ngoba akekho ngenza lezi zinto ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye nalelo qembu elifanayo lazi ukuthi ngemisebenzi athi wayenza futhi wathembisa ukuthi amakholwa akhe azokwenza umsebenzi ofanayo bambiza ngoBhelizebhule futhi bathi imfundiso yakhe idukisa abantu izikhathi asikaguquki baba sikwesinye isivuno kodwa wahlala khona ngo kungakholwa kukuvimbanga waqhubekela phambili ngokufanayo nje wenza lokho baba akutshele ukuba ukwenze ngenkathi wenza inkulumbombiko yakho icacile wathi angenzi lutho indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ibona ubaba ekwenza bungamtshela uFilipu ukuthi wayekuphi ngaphansi kwesihlahla ngenkathi uNathanayeli emthola wawungamtshela uSimoni ukuthi wayeyindodana kaJona wabiza igama lakhe negama likayise watshela isifazane emthonjeni wena ukukholwa kwempumputhe eyodwa kwawakumisa usifazane omncane nomopho wathinta umphetho wengubo yakho bona kwenzeka ngokuphelele kuwe ukuthi ukuzwe ngokomzimba kodwa wama futhi wamtshela izinkathazo zakhe futhi wathi zasezinqamukile. Let that Makuthi lokho kuphila okwakukuKristu kungene kuleli qembu imizuzwana embalwa njengeNkosi ukuze bazi ukuthi wena useNkulunkulu. Ngiqeda nje ukubatshela Nkosi izwi lakho. Amadoda eza ngapha futhi esho lokhu lokho nawonke amaqhinga amancane, kodwa Nkosi kufakaza ngani na? Kukhona wangempela ndawo ndawo. Nkosi Nkulunkulu, makuphume kulobu busuku, makuthi umoya ongcwele ukhulume futhi hayi umuntu. Nika ukukholwa kuleli bandla Nkosi, ngiyaqonda ukuthi ubungeke nje ugcobe oyedwa wethu, ufanele ugcobe abaningi bethu. Sigcobe kangekani Nkosi njengebandla lakho, makwazeke ukuthi wena uNkulunkulu futhi ngikhulume iqiniso. Ngimi ezini lakho ngisho nangokuphikisa, kodwa ngizamile ukuba neqiniso. Ngingasho lokho ngokwami Nkosi, futhi hayi ngalaba bantu abangizwayo, kodwa ngiyakhuleka ngoba elamanqamu selisendele. Ngikhulekela ukuthi uzoqinisekisa izwi lakho kulobu busuku Nkosi, ukuthi liqiniso, ukuthi ukuphila okwakukuKristu kuhlala ebandleni lakhe namakholwa akhe. Sibe khona Baba ngegama likaJesu Kristu, amen.
Everyone to be just as
ngifuna wonke umuntu wahloniphe ngendlela ongenza ngayo. Bangaki phakathi lapha abayizihambi kimi na? Phakamisani izandla zenu. Ngingakuzwa nje awukaze ube semihlanganweni ngaphambilini.
Now Jesus Christ said in his word in St. John.
Manje uJesu Kristu wathi ezweni lakhe kuJohane ongcwele 14:12, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza. Uyakukholwa lokho na? IBhayibheli lathi uJesu Kristu nguyezele namuhla naphakade. Uyakukholwa lokho na? AmaHebheru 13:8. Kulungile, kulungile. Manje indlela kuphela yokwazi ukuthi ngabe nguKristu noma cha akusiyo ingubo, ngoba wayegqoke njengabantu abajwayelekile. Ukuba ube lapha kulobu busuku ubezigqoka isudi yezingubo njengoba sigqokile, kwakungesiyo ingubo yakhe. Kwakungesikho ngoba wayenentshebe noma wayengenantshebe, kwakungukuphila okwakukuye okwafakazisa lokho ayeyikho. Abantu abaningi babegqoka njengaye ngalolo suku, kodwa babengesuye kunjalo. Abantu abaningi namuhla benza into efanayo, kodwa akukugoqoli nakancane ngokuphila. Manje indlela abazingayo ukuthi wayenguKristu ingoba babefanele bahambe ngalokho umbhalo wathi uKristu wayeyoba yikho. Ingabe kunjalo na? Manje uMose wabatshela ukuthi uKristu wayeyoba yini na? Wayeyoba umprofeti njengaye. Ingabe kunjalo na? Futhi bonke bakulindela ngoba uNkulunkulu wayebatshelile, uma kukhona phakathi kwenu ngomoya noma umprofeti, mina iNkosi ngizokhuluma kuye. Futhi uma kunjalo kuyoba yiqiniso, uma kungenjalo khona-ke ningamuzwa. Lokho kunengqondo kuphela. Futhi manje ngikathi uJesu evuka, futhi ngikathi eqala enkonzweni yakhe noSimoni ekhuphuka, uPetro wamtshela ukuthi igama lakhe kwakunguSimoni, futhi wamtshela ukuthi igama lakhe kwakunguSimoni negama likayise kwakunguJona. Ingabe kuyiqiniso lokho na? Lokho kwenza ikholwa ngaye. UFilipu waya wafumana noma uNathanayeli waya wafumana uFilipu ngaphansi komuthi, futhi wathi wozani nibone ukuthi sithole bani. Futhi lapho emtshela okwakwenzekile akazange wathi ukuphazanyiswa ngakho. Futhi lapho efika lapha ya uJesu wambuka ngo wayesethi ibheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Manje wayengumfundisi, wayeyindoda eyayazi. Wathi Rabi, uke wangazi nini na? Wathi ngaphambi kokuba uFilipu akubize ngenkathi ngaphansi kwesihlahla ngakubona. Wathi Rabi, wena indodana kaNkulunkulu, wena inkosi yakwa-Israyeli. Wakuxazulula lokho, niyabo? Owesifazane emthonjeni ngenkathi ekhuluma naye, abaningi kuwo wonke umbhalo bazi ukuthi ngenkathi efika wayezoba nguNkulunkulu umprofethi. Leso kwakuyisibonakaliso sakhe, nokuhlala kunjalo futhi kusenjalo. Kodake niyaqaphela ukuthi lapho sithola lona owesifazane uyaphuma, wathi sifazane ngiphuzise, wayefuna ukuqhuba ingxoxo naye. Wathi akusile isiko kuba amaJuda acele kimi mina wesifazane waseSamariya izinto ezinjalo, asina kudlelana omunye nomunye. Wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ukhuluma nobani, buyocela kimi amanzi. Wathi umthombo ujulile, awunalutho lokukha nokunye nokunye. Wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha. Wathi anginandoda. Wathi kunjalo, ubunamahlanu nale ohlala nayo, akuyona indoda yakho, ukhulume iqiniso. Wathi mnumzane, manje ngenkathi abafarisi bembona enza lokho bathi ungumbhuli uBelzebhule, niyabo? Kodwa leso sifebe sathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena, siyazi ukuthi lapho uMesiya efika uzositshela lezi zinto. Lokho kuzoba yisibonakaliso sikaMesiya, siyazi lapho efika uzositshela lezi zinto. Wathi, nginguye okhuluma nawe. futhi khona lapho wagijima wangena emzini futhi wathi wozani nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile akuyena yini lo yena kanye umesiya na amadoda omuzi amkholwa esifazane akholwa ngukristu ngabe kunjalo na akumangalisi wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa
We don't have to be educated.
Manje sidingekile kuba sihlakanipha, sidingekile kuba sifunde, sifanele sikhole, sifanele sizithobe futhi sizijulule ukuze uNkulunkulu azibonakalise ngathi.
Get yourself. Get yourself out of the way. The biggest enemy you have is yourself.
Zijulule, zisuse endleleni esitha isikhulu kunazo zonke onaso nguwe uqobo manje kholwane nguNkulunkulu, niyakholwa na?
Now if God, our Father,
Manje uNkulunkulu ubaba wethu ongumoya ongcwele uyise wenkosi yethu Jesu Kristu ngumoya ongcwele siyazi ukuthi lokho akukhulelweyo kungokuka moya ongcwele futhi uma lowo moya ongcwele ungangena kuwe nami futhi wenze khona kanye ukuphila uKristu akuphila iphi indawo yakho yokungabaza na khona ke nginitshelile iqiniso ngokubuya ubuyela emuva yakukhola lokho na uma ezokwenza angisho ukuthi uzokwenza manje khumbulana abantu bakholo ukuthi lezi zinsuku selwedlule kodwa wakwethembisa ngezi zinsuku zokugcina ngabunye wethu nezikhundla sifanele sithembeke kulesi sikhundla uNkulunkulu kuyizwe Ulezi waba inyama wakha phakathi kwethu nezwe kulobo busuku lesenyameni yethu kubala izibonakalise ukufakazisa ukuthi yena unguNkulunkulu wethu lithela izithelo zakhe impela uma nginitshele ukuthi umoya kadile nje awukimi nilindele ukuthi ngibe nezibhamu uma nginitshelile umoya wengcwethi ubukimi ubulindele mina ukuthi ngipende isithombe uma ngikutshela ukuthi umoya kaKristu ukimi khona ke yenze imisebenzi kaKristu yelokho akusho ngabe bekungakusiza ukuba ukhole Ake ngilitshele ukuthi leyo kuncane ngikhuluma ekiwanisi ngaphambi kwabanye odokotela emhlanganweni ngolunye usuku ngangihlolwe umzimba udokotela uDumile ngiyaphesheya kwezilwandle nginokuhlolwa komzimba ngakwenza ngenhloso lokhu futhi wayengivumela wanginika iGI ephezulu nephansi futhi ngemva kokuba esethathe inhliziyo igazi nakho konke ngibonga uNkulunkulu kwakushesha ngakho lapho sengiphoze lokhu ukuhlolwa kwe-X-ray ngavele ngazenza ngaqina ngempela futhi wacindezela esiswini sami yena ebuka nge-X-ray wathi mfowethu Branham ngathi yebo mnumzane wathi isisu sakho sizwakala singendlela ejwelekile kodwa akuphumi lutho ngathi akuphumi na futhi ngathi kufanele na wathi yebo mnumzane wathi he angiqondi ngathi ngenza kwenjani na wathi cabanga ngento ongayidla emnandi ngempela Ngathi ufuna ngikwenzeleni lokho na ngangazi ukuthi wayizothini wathi isiteke simnandi esikhulu esimanzi ngathi ngizoyekethisa ngepuleti lengwejejethe oswe nobhontshisi wepindo futhi wathi kulungile kuqala ngashintsha ngase ngiqala ukucabanga wathi nangiyayihamba ngathi yini eyenze lokho dok na wathi intambo kagesi encane ebuchosheni bakho ithumele izwi esisini sakho ngathi ngabe kunjalo na kodwa ke ngikhuluma ngathi uyayikhumbula intambo encane na ngathi dokotela yini ekwenza ukuphuphe na ngabe uphuphu uyaphupha na wathi yebo ngathi yiphi ingxenye yakho ephuphayo na wathi unembeza wakho omncane ngathi umuntu ojwayelekile nanku unembeza uwodwa futhi nanku unembeza omncane uzomele ulale ukuze ungene kulowo nembeza wayesane kukitshela wathi ngithole ukuthize mfuthi Branham futhi angikwazi ukukuchaza wathi akuyona imizwa yakho wathi kuyinto ethize ngaphakathi komuzwa yakho ngathi umphefumulo wami na wathi yebo wathi yilokho okukwenza ube yilokho yikho ngase ngithi ngambuza ngemibono wayengazile ukuthi ngakho ngakho ngamtshela ngathi umunye unembeza olapha umunye olapha umele uphume kule nembeza uyekele uthule ukuze ungene lapha kodwa enye ingxenye yakho iyenda wanathize ngoba ungakhumbula amaphupho nezindawo owawukuzo emaphusheni akho iminyaka neminyaka kude wathi kunjalo ngathi uyabona lokho kujwayelekile kodwa uNkulunkulu ukubeke kanjalo kwabanye bethu ukuthi nembeza wethu wokuqala nembeza omncane kuhlangene kanye ngo asilali uNkulunkulu usisebenzisa nje ukubona izinto ezazikhona nezikhona neziyakuza lokho okungokwesiprofetho futhi wathi mnumzane Branham ngizifundile izincwadi zakho ngokuphulukisa wathi ngivumelana nawe impela wathi ngizo kutshela wathi sinodaba oluphelele lapha ngingakufakazisa isayensi uma kukhona udokotela oseduze angakutshela lokho. Wathi umuntu makabe nesimila noma isifo sofuba noma isilonda esisemathunjini noma into ethile embi ngempela siyazi ukuthi kuzombulala futhi sizomtshela lokho futhi. Wathi uma edabukile wonke ekhungathekile ethi ukutshele ephatheke kabi futhi eqhubeka wathi leso sigoli sizofa ngaso lesi sikhathi kodwa asithi leso sigoli ngokwejelekile uma sengumkristu noma ukuthize asinendaba nokufa kungenye yezinto esifanele sizenze ukufa kuyingxenye yokuphila ngakho uvele aqhubeke futhi aqhubeke ngizophila kuze kuphele isikhathi sami wathi ukuthi cishe impela leso simo sengqondo sihoxisa lelo daba wathi uyo lokhu eqhubeka futhi aqhubeke futhi aqhubeke futhi aqhubeke ngaphambi kokuba kumbulale ngathi kulungile dokotela ake ngiqedele indaba yami ngathi beka umshini wokuhlola amanga engalweni yakho futhi ume futhi uzame ngokusemandleni akho ukwenza amanga azwakale njengeqiniso futhi ubuke leyo nalithi iba negative kungani ukungangazela emizweni yakho awenziwanga ukuba uqambe amanga wenziwa ukuba ukhulume iqiniso amanga yinto embi kabi aze aphazamise imizwa yakho. Awenziwanga ukuba uthukuthele ufanele ube nokukholwa njengomntwana noNkulunkulu. Niyabo awufanele ukhungatheke ufanele ube nokukholwa uhambe noNkulunkulu. Niyabo futhi ngathi yilokho ke ngathi manje dokotela uma le ndoda ephila kulenembeza wokuqala ingathatha isimo sengqondo ukuthi uma efa usindisiwe pho kweze mehluko muni na kuzohoxisa icala isikhathi eside. Kuyokwenzani lapho liqathaka kulowo nembeza wokuqala libuyele kwesibili empaphathizweni kamoya ongcwele na lizosusa icala ngokuphelele. Wasukuma lo dokotela wathi kuyamangelisa izinembezi zehla esihlathini sakhe. Ngathi dokotela uyazi ukuthi yini indaba na ngathi amabandla ethu awakufundisi lokho. Wathi mnumzane Branham lelo iqiniso. Ngathi sidinga ukubuyela ePentecost. Wathi ngiyipresbyterian. Wathi mngani uyipresbyterian. Ngathi ujoyine idlangala lepresbyterian. Wathi lokho ukuthi akube kanjalo. Ngathi dokotela umkristu uzelwe ngokusha ungeke uhambe ujoyine ufanele uzalwe. Wathi mnumzane Branham lelo iqiniso nezinyembezi ziqala ukwehla ezihlathini zakhe ngizompaphathiza maduze impela manje. Ini uma ukukhungatheka kwakho kuzobamba lokho phezulu lapho nembeza wakho wodwa uzokukhathaza futhi wenze umzimba wakho usebenze kahle uyokwenzani lapho uvumela umoya ongcwele ungene na uzokwenza konke uKristu akuthembisa uba yithuluzi likamoya ongcwele. Ngenkathi ngizalwa ngokukhona kukhanya kulenga lapho ninesithombe lapha ndawo lokho kuyiqiniso. Uma mina ngifela phezu kwalomsamo isayenze ukufakazela ukuthi kuyiqiniso. Manje kimi ngiyindoda angilutho ngingumfowenu nje akukho lutho kimi kodwa umoya ongcwele ekumiseleni ngaphambili iziphiwo ezimiswe ngaphambili uNkulunkulu umisile ebandleni hayi lokho ilungale ebandla elithile elibeke izandla zalo phezu kwakho uNkulunkulu umisile ebandleni kuqala abapostoli bese kuba abaprofeti lokungini kunye uNkulunkulu babekile phakathi lapho bayiziphiwo zobuNkulunkulu ezamiselwa ngaphambili nguNkulunkulu ngaphambi kokuba uJeremiah umprofeti aze yazalwe uNkulunkulu wathi ngakwazi ungakabi bikho ngisho esiswini sikanyoko futhi ngakugcoba umprofeti ezizweni ungakaphumi esizalweni ngabe kunjalo na wayengahlanganise lutho nakho uNkulunkulu uyakwenza lokho usenguNkulunkulu. Manje kholani ngenhliziyo yenu yonke nawe ogulayo noma unezidingo sikaNkulunkulu vele wothi Nkosi uNkulunkulu ngiyozwile lo mlayezo uyangimangaza ngiyizwile le ndoda ithi wena uNkulunkulu futhi ukhona lapha phakathi kwabantu. Uma ingekho ukhulume into ethile engalungile noma phi lapho ababili noma abathathu bebuthene egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo ngani ukini noma kanjani futhi lapho ezehlukanisa phakathi kwenu kubuyela ebunyeni futhi. Manje ufanele ube yingxenye yalobo bunye ukuze ukhole ukuthi le ngxenye yobunye ingasebenza. Uma enginika inkonzo unomuntu othize ozokukholwa noma besingeke sibe khona isidingo sokunginika inkonzo kunjalo kodwa ngenhliziyo yakho yonke futhi ubone ukuthi uNkulunkulu akayenzi yini into. Manje anginifuni nina bantu weni namakhadi omkhuleko ngifuna nina bantu abangenawo amakhadi omkhuleko ngoba ngizobiza amakhadi omkhuleko ngifuna nifake lokho engqondweni yenu. Manje seniphani ngempela uKristu manje uKristu bengaphulukisa ngoba waphulukisa ngobona ngenkathi babemtshela kunjalo ungazange aphulukise muntu noma enzele sisode sibonakaliso waze wabona umbono kuqala bangaka bakwaziyelo khona uJohane ngcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye wakusho uqobo lwakhe unguNkulunkulu futhi akanokuqamba amanga kodwa niyabo kuphulukisa sekuvele ukuthi engiwe manje umhlatshelo uyenziwa usengazi memezela ngesiprofethi futhi akhombise izibonakaliso zakhe kodwa kuphulukisa ufanele umkholwe uma ubeme lapha kulobo busuku futhi wena uthi Nkosi uzongiphilisa na uthi sengivele ngikwenzile ukukholwa na ngokuba yalingezwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina niyakuqonda lokho na manje ukholwe futhi ubone ukuthi usaphila yini yeka inselelo ngaphonsela inselelo lokho ngaphambi kwengxenye yesigidi sabantu ababeyemelene nami eBombay eNdiya ngakuphonsela inselelo ngaphambi kwezinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu eThekwini neNingizimu Afrika ngibhekisisa uNkulunkulu ngene enkundleni abantu bomntabo abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu abambathe izingubo zokulala baphonsa phansi izithixo zabo futhi babanga amaKristu ngalowo mzuzu labesifazane benqula impela wathi nje uKristu engafika phezu kwabo basonga izandla zabo basebehamba bese kuthi ke abesifazane namhlanje ebandlelile ePentecostali basika izimpahla zabo zokugqoka futhi beziphatha bese kuthi ke kusasho ukuthi unomoya ongcwele kukhona ukuthile ngiyanithanda niyakwazi lokho kodwa ngiyanishisekela lapho ngibona uDade wethu indodakazi kaNkulunkulu uphandle lapho ngibone umfowethu eyigwala kangaka ukuthi kumele ame emva kohlobo oluthile luwe behluleka ukushumayela izwi likaNkulunkulu ukuthi yalazi iqiniso ngibona uDade wethu eziphatha njengosifazana sesitaladeni esikhondleni songcwele kaNkulunkulu ngibone indoda ethile yesaba kusukuma futhi imemezela iqiniso yesaba ukuthi ihlele layo lizoyikhathlela lixoshe indodana kaNkulunkulu Angi lelo kazi alihambi kahle ubuKristu bangempela boqobo bukholwa yizwi futhi buyalibamba bubambe leso sithembiso manje nezihambi mina ngiqalaza ngiyamaza umfowethu Williams ohlezi lapha ngibona dadewethu mo ngicabanga ukuthi lowo ngudadewethu botle ohlezi eduze kwakhe angizange ngumbone izolo busuku ngizama ukubona ukuthi kukhona yini ngimbonayo noma ubani ngimaziyo lo mfowethu lapha angilikhumbula igama lakhe yena ini
I know him. Brother sister down.
Umfowethu Harris ngiyamazi umfowethu noted the way to Dow behlezi khona lapha abavela eToledo enhla eOhio. Lokho kukangako kungukuthi ngikhole ukuthi ngibona umfowethu Collins ngabe kunjalo umfowethu Collins na umfana omuhle omdala weMethodist wemukela umoya ongcwele ngomunye wabadikoni bami ebandleni manje.
God bless you brother Collins sister Collins.
Unkulunkulu kubusise mfowethu Collins dadewethu Collins moya ngcwele uyangena manje osuya phuphuthekisa ngifisa sengathi ngingakuchaza lokho
you can't explain God you have to believe God you just have faith
ungeke wamchaza uNkulunkulu ufanele umkholo uNkulunkulu yiba nokukholwa nje ungangabazi ukholwe inkosini uJesu Kristu
the bible says you should be saved if you believe it
iphepheli lethi ufanele usindiswe uma ulikholwa wena uthi inkosi nginjengowe sifazane wathinta izingubo zenkosi angizami ukuthinta lowo mshumayeli ungumuntu kodwa iphepheli lathi wena ngumpristo omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu ngabe wakusho na lelo iTestament elisha awu khona ke uma uthinta umpristo omkhulu ubuze kwazi kanjani ukuthi ubumthintile ngaphandle uma enze ngendlela efanayo enze ngayo izolo na futhi uma esenguye uyokwenza ngokufanayo ingabe kunjalo na kunjalo na yena ungumpristo omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu futhi kwenzekani ngekathi lowo wesifazane emthinta futhi wahamba wahlala phansi njengoba unjalo kumbe noma yini ayenza na uJesu waphenduka wayesethi kukhona ongethintile Petro wathi ngani lonke iqembu likuthindile kungani usho into enjalo na wathi kodwa ngiyabona ukuthi amandla ngiyaphumile kimi ngibe buthakathaka waqalaza waze wamtshela isifazane wamtshela ngomopho wakhe wayesethi ukukholwa kwakho kukusindisile uNkulunkulu ofanayo kulobo busuku ungumpristi omkhulu ofanayo manje niyakholwa uyakholwa wena ungangazi wena ungena amakhadi omkhuleko cela uNkulunkulu futhi uzithobe ngakho
I remember it's going to take your faith.
Manje kumbula kuzothatha ukukholwa kwakho kumthinta ngeke ngimthintele wena ufanele umthinte ngokwakho ukukholwa kwakho kodwa kholwa.
How many does believe? Say I believe.
banga kabukholwa yena ethi ngiyakholwa ungakholwa ake siqale uhlu ngohlu osanda kufika manje ngifisa sengathi ubungaba ngokoqobo ungasukumi uhamba hambe manje ehlala uthule ngempela kwangathi inkosi uNkulunkulu ngapha ibandlalayo kuqinisekiswa uNkulunkulu ngikhulume iqiniso ngokwazi kwami ukuthi kunjalo kwangathi baba wasezulwini esizoma phambi kwakhe makwenzeke lokho ukusiza abantu bakho nkosi ukusiza abantu bakho
You got the it's a change, it's another anointing, it's same spirit, but it's another office.
Ukushumayela kanzima ufanele ukwenze kuwushintsho ngolunye ugcobo ngomoya ofanayo kodwa esinye esikhundla nje.
The lady sitting there right here at the end of the row, right here, looking at me.
Ininikazi lihlezi lapho khona lapha ekugcineni kohlu khona lapha lingibuka into encane emhlophe kuwe. Uyakholwa na? Uyakholwa na?
You believe me to be his servant? You have a need of him, don't you? It's for your throat.
Uyakholwa ukuthi ngincike uyakhe na unesidingo sakhe unaso na okomphimbo wakho?
Ask her if that's the truth. Miss Sparks, you believe with all your heart?
Buzo ukuthi iqiniso yini lelo nkosikazi Sparks uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na lo mntwana ohlezi lapho ufuna khulekelwe naye yebo mnumzane? Yena nesifo sokushotela igazi nesimo sokuguliswa imizwa lokho kuqiniswa kunjalo na angimazi usifazane ngikaze ngimbona impilini yami beka isandla sakho phezu komntwana
in the name of Jesus Christ if this woman had faith enough
ekameni lika Jesu Christ umalo nosifazane ubenokukholwa kwenele ukwenza lokho makwaziwe nkosi kwangathi kungahamba egameni lika Jesu Christ amen
don't doubt he sure
Ungangabazi manje ulapha niyabo bezimdumisa waze wafika manje uselapha Nango isifazane omncane ehlezi emuva lapho emva kwalowo wesifazane ophakamise izandla zakhe ophethe iduku esandleni sakhe uyakhuleka uhlezi kugcineni
The woman suffering with stomach trouble It's over sister
Owesifazane uhlutshwa inkathazo yesisu seyiphelile dade ingabe unalo ikhadi lomkhuleko na awunalo na awulidingi awunalo hamba uye ekhaya udle isidlo sakho sokusihlwa konke sekuphelile uma ungakholwa uyakholwa na buza laba bantu uNkulunkulu wasezulwini uyazi angikaze ngibabone empilweni yami ngokwazi kwami uma kungeyena uKristu osenguye Lapha naku kuhlezi isifazane omncane ohlezi khona lapha ugqoke ijazi libomvu ingabe unalo ikhadi lomkhuleko nenekazi na awunalo na awulidingi awuguli kodwa nombuzo engqondweni yakho ufuna ukukhuluma nami ngawo futhi lowo mbuzo uyinkinga yokomoya uyafuna ukwazi ukuthi uyafuna yini ukuyeka umsebenzi wakho futhi ungene emsebenzini wesikhathi esigcwele wenkosi Awuziwa lapha uvela eTexas eHouston hlala uzokubiza lapho esekulungele angikazi ngibone isifazane empilweni yami nginiphotela inselelo ukuthi nikukholwe
Here's a good contact of
Ine muva le nakho nakho ukuxhumana kuhle kwendoda inomoya indoda ehlezi khona emuva lapha iyembe lemhlophe ethi ukuba nempandla ivela Kansas Unalikati lomkhuleko na uyangikhole ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu na
Your stomach trouble left you You can go back home to Arkansas rejoicing I never saw him in my life
Inkathazo yakho yesisu ikushiyile ungabuyela ekhaya eKansas uthokoza angikaze ngiyibone empilweni yami
Here's a man sitting here with asthma a hernia
Nazi indoda ihlezi lapha enesifo basomoya ihernia ivele eTexas uMnumzane Khobe kunjalo ngiyisihambi kuwe uyakholwa na
Go back to Texas and be well in the name of Jesus Christ
Buyele Texas futhi uphile egameni lika Jesu Christu. UNkulunkulu uyakholwa na? Lapha nakho kuhle izintombazane encane eyesidodla ihlezi lapha. Unalo ikhadi lomkhuleko sithandwa na? Uyangikholwa ukuthi ngikumprofeti kaNkulunkulu na? njengenxa kaNkulunkulu iyakukhole ngekushilo esikhashana nesedlule kulowo mlayezo kuyiqiniso na? Inkathazo yakho yezinso izokushiya, yekhaya uphiliswe egameni likaJesu Kristu. Iyakukholwa? Owesifazane ohlezi khona lapha ekupheleni kodlu enokugula okuthelelanayo kwendlebe, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Yiya ekhaya ukukholwa uphile. Kukhona owesifazane ohlezi lapho onenkathazo yenhliziyo ogqoke isigqoko sibukhwebezane, unkosikazi Lambert ngegama, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Inkathazo yakho yenhliziyo izohamba, ungaya ekhaya uphile. Iyakholwa, iyakholwa. Ngiliponsela inselelo, inselelo yokuthi nikholwe. Phakamisani izandla zenu.
Lord Jesus. Son of God.
Nkosi Jesu, ndodana kaNkulunkulu, mazinge dlule lezi zinto. Nkosi, lezi zinto awuzenzi ngeze. Wena uNkulunkulu, uNkulunkulu ophakade, uphila kuze kube phakade, makwazeke kulobu busuku ukuthi ungumkambi walokho isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo siqinile. Uphakathi kwethu futhi uNkulunkulu, abantu mabakholwe kuwe manje futhi mabaphulukise. Iselapho esiphindeke kabili kukho konke kungakholwa nazo zonke izinto.
We give you praise, our gracious God, our heavenly Father.
Sibingelele uThixo uNkulunkulu wethu uMusa baba wethu sezulwini egameni likaJesu Kristu sibanikela kuwe.
Do you believe? All your heart.
Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Khuluma nabanye balaba bantu angikazi ngibabona empilweni yami.
I don't know what's wrong with them now. That's the Holy Spirit.
Ngazi ukuthi yini engalungile ngabo manje, lowo ngumoya ongcwele, lokho yisiqinisekiso sokuthi nginitshele iqiniso. Indlela yokubuya yindlela nginitshele ngayo. Ibandla lilahlekile hlane lizulazula. UNkulunkulu ubaba wethu lava phakathi kwethu, phakathi kwethu njengoba wayesendedeneni yakhe uKristu Jesu. Kuphela wayebuye ngale kwesilinganiso kithi ngesilinganiso, kodwa umoya ofanayo.
Don't you know it? Believe it with all your heart.
Anikuboni na, nikwazi na, kukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Sikuphi na? Yebani nokukholwa kuNkulunkulu, kholwani lezi zinto azishilo uJesu. Waye ngaba kanjani ngendlela kaNkulunkulu futhi aqamba amanga na? Angasenza kanjani isithembiso futhi singelona iqiniso na? Kungenxa yokuthi asizange sinokolodwe sibuyele kwibhalisamu. Sibuya futhi sivumele umoya ongcwele ngempela, hayi imizwa, hayi ukuxhuxuma, nokho ungukuxhuxuma, nokho ungumuzwa, kodwa uvumele ungene futhi uziqinisekise. Vula, uzokwenza izinto owawuhlala uzenza, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza. Niyawukholwa manje na?
How many's got prayer cards now?
Bangaka banamakhadi omkhuleko manje na? Phakamisani izandla zenu uma ungikholwa ukuthi nginceku kaKristu. UJesu wathi umnyelo kugcina ebandleni, lezi zibonakalise ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bakusinda. Ngizizwa ngiholwa bengizophuma, kodwa into ethize ithe kimi, ungakwenzi lokho. Labo bantu bafuna ukuthi ubeke izandla phezu kwabo. UNkulunkulu muhle, ungimisile emicabangeni engeyami. Yini kumisile na?
Your desire, he'll give you your heart's desire.
Ukwenzile ngesifiso sakho, uzokunika okufisa inhliziyo yakho. Shayani umugqa, nine nemakhadi omkhuleko, wozani ngongapha futhi nibashayise umugqa muhle. Ngimbone esise indiza emoyeni, wangibamba lapho ubusuku bonke futhi usuku lonke usuku olulandelayo, ukuba ngokukholwa kwesifazane ekhaladi ngomfana wakhe ofayo. Impela niyakholwa na? Niyawukholwa umlayezo na? Uma ungeke ukholwe umlayezo, awu awusoze wasikholwa esithi ngiyangiqinisekile. Kodwa uma kungumlayezo, uNkulunkulu uzokuqinisekisa. Manje niyabona ukuthi imibono yenzani? Imibono yinto ethile evela kuNkulunkulu. Imibono ayikuphulukisi, imibono imemezela uNkulunkulu. IBhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu othi ungumprofethi, mina iNkosi ngiyakukhuluma kuye. wayezokhuluma kanjani na njengoba enza njalo wakhuluma futhi kuthi wani uma ekhuluma iqiniso ngizoluqinisekisa ukuthi liyiqiniso khona-ke thatha isitheko somuthi nokusetshenziswa kwawo bese ubuyele emuva ekukholweni kwephentekostali yiba umzalwane i-oneness kuziqu zintathu kwi-oneness yiba ngumzalwane i-church of god kwi-nazarene i-nazarene kwi-church of god yiba ngumfowethu yiba ngudade ningavumeli amahlelo anihlukanise unkulunkulu walimisela ngaphambili ibandla lakhe base sizibeni ndawo sifanele siphume futhi sibathole umoya ongcwele lapho kulobu busuku ohlola yonke inhliziyo kwangathi unkulunkulu wasezulwini angapha manje lapho nina abantu nidlula uma benginganiphulukisa bengiyokwenza kodwa uma nginitshela ukuthi nginganiphulukisa bengizobe ngiqambamanga usuvele uphulukisiwe ujesu wakuphulukisa mhla efa ekhalvari ngokuba yalingezwa ngenxa yezibhambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina bangaki okholwayo ukuthi lelo yiqiniso na ithi amen into kuphela engingayenza ukubeka izandla zami phezu kwakho futhi ngimemezele isibusiso unkulunkulu yipha lesi sibusiso lokho kuzokusiza ngiqinisekile uma uzokukholwa njengoba u-Oral Roberts ake asho indawo yokuxhumana ngifuna wonke umuntu ophakathi lapha akholwe manje njengoba sikhothelisa amakhanda ethu futhi sikhuleka ngifuna laba bantu bahleleke khona lapha futhi njengoba bedlula ngizokhuleka manje ngibeke izandla phezu kwenu sekuba leyithi ngihamba ngileshumi ngqo futhi ngizonikhulekela khona manje ngizobeka izandla phezu kwenu ngizocela abafowethu abangabefundisi ukuze nibone ukuthi akumina kuphela nje akumina ngedwa noma yimuphi umfundisi onelungelo lokukhulekela abagulayo noma yimuphi umfundisi wesaba unkulunkulu nothunywe ngunkulunkulu onokukholwa kunkulunkulu unkulunkulu uzoyizwa imikhuleko yakhe ngokufanayo njengoba eyozwa noma ngubani bangahle bangakwazi ukubona kufihlakeleyo nezinto ezinjalo abakwenzi lokho akwenzeki kaningi kunjalo kodwa lokho akumenzi umuntu enze lokho ngaphezu kwanoma ubani omunye angikwazi ukushumayela njengoba kwenza abashumayeli angikwazi ukufundisa njengoba enza umfundisi angikwazi ukukhuluma ngezilimi njengesiphiwo sezilimi nginakho ukuhumusha kufike kimi kanye noma kabili ngikhulume ngezilimi izikhathi ezine noma ezinhlanu empilweni yami kodwa angizange ngikwenze ngempela ngangizizwa kanjalo izikhathi eziningi kodwa kuzange kuphumiseleke nje kuye kwenza izikhathi eziningana ngenze kukodwa ngakhuluma ngezilimi ihora kanye ngangikhuluma ngezilimi ngesinye isikhathi ngangingazi ngishilo ukuthi ngangikwenze ngakuqalaza ukuze ngibone ukuthi kwakungubani owayekhuluma ngacabanga uphi leyo mjalimane noma ngabe ungubani na ngiqalaza kwakuyimi engikhulumayo ngavele ngaqhubeka ngathula du ngaso leso sikhathi kwakukhona wesifazane ophela ukufa cishe amamayeli ayishumi ukusuka lapho ezama ukuya ebandleni futhi lapho efika lapho wanikeza ubufakazi waphulukiswa khona lapho kwakungumoya ngicela yenze kunxusele impela manje lezo zinto aziyona inganekwane bangane ziqiniso unkulunkulu ezulwini uyazi ukuthi iqiniso izinkulunkwane zezinto ezinjalo amashumi ezinkulunkwane ngakho ngunkulunkulu bangane ngunkulunkulu kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje futhi mo abanye benu bazalwane 43 noma yimuphi kini bazalwane abangebefundisi ofuna ukuma kanye nami lapha ngisabeka izandla 41 ubungabasiza lapho 40 brown noma ubani noma yimuphi kini bazalwane ongamakristu futhi ukholwe woza lapha futhi ukhuleke sonke asikhothamise amakhanda ethu manje unkulunkulu nomusa silapha ukuba sisize ngikhulekela ukuthi uzosiza nkosi bayazi ukuthi ulapha bazi ngesitshela sikamoya babona ngezenzo zikamoya ongcwele ukuthi ulapha nkosi singamadoda nje sime lapha ukwenza umsebenzi wethu lezi zibonakaliso ziyobalandela abakholwayo bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda nkosi makuthi wonke umuntu odlulayo aphulukiswe njengoba sibeka izandla zethu phezu kwabo esikhumbuzweni sokuzwelwana kwethu ngabo kanye nokukholwa kwethu kunkulunkulu okokuqala nje ngibeka izandla zami phezu kwalengane futhi ngiyalilahla lelikhanda elinamanzi futhi egameni likajesu kristu kwangathi lingashwabana kwangathi owesifazane angabuya ikhombisa ukuthi ikhanda lalengane selishwabene kangakanani kwangathi ngaphilela umbuso kankulunkulu amen isandla sami phezu komfowethu egameni likajesu kristu kwangathi angasinda isandla sami phezu komfowethu egameni likajesu kristu kwangathi angemukela ukuphulukiswa kwakhe egameni likajesu kristu kwangathi umfowethu angaphulukiswa egameni likajesu kristu kwangathi umntwana angaphulukiswa kunukulu igameni lika Jesu Kristu dadewethu akaphulukiswe. Egameni lika Jesu Kristu kwangathi dadewethu angaphulukiswa. Egameni lika Jesu Kristu mfowethu makaphulukiswe. Egameni lika Jesu Kristu mfowethu akaphile. Wonke amaKristu ayakhuleka manje, wonke umuntu uyakhuleka. Egameni lika Jesu kwangathi owethu, bekani izandla phezulu bazalwane. Egameni lika Jesu Kristu kwangathi dadewethu. June, ungakukholwa lokho okucabangayo uzoba kahle. June, umama, lokho kwenzeke kuwe, kodwa ngithe ngitshelwa izolo ebusuku namhlanje bengisemkhulekweni. Udlula ekuvinjezelweni njengonkosikazi Mo noma ukuthize kulowo mbono, kodwa uzoba kahle. Sengathi uNkulunkulu wasezulwini angabeka izibusiso zakhe phezu kwalowo wesifazane. Egameni likaJesu Kristu kwangathi wonke umuzwa ungadedeleka, kwangathi angahlwithwa abuyele kuleyo ndawana lapho leli phimbo legolide leli talenta elinikezwe umbuso kaNkulunkulu. Kwangathi singalizwa linanela ezweni lonke, futhi ngikhuza udevil ozama ukuphuphuthekisa amehlo akhe, futhi ezama ukufaka ubuthi engqondweni yakhe kulezi zinto. Kodwa kwangathi uNkulunkulu wezulu angadabula ngokukhanya kosuku lokukhanya kukaKristu, ngiyibizela kuwe le ntombazane. Wena wathi uma uthi kulento abangqukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho, kodwa kukhona ukuthi lokho okushilo kuyofezeka. Khona-ke ungaba nakho okushilo. Ngimemezela le ntombazane ukuthi iphulukiswe egameni likaJesu Kristu. Sekushiwo manje, makwenziwe egameni likaJesu Kristu. Lokho makwenzelwe umfowethu. Dadewethu Strader, ngilethelile inothi lakho. Ngiyamazi dadewethu Strader, ungiyibuze ngetheyipu bengingakabi sekhaya ukuze ngiyizwe, ngizoyithola lapho ngifika ekhaya. Dadewethu Strader, ungowesifazane ulungile. Ngiyakuthanda dadewethu, kwakunguwe mina ngingakwazi. Lapho ngingena futhi omunye wakhuluma ngezilimi futhi wanikeza incazelo, futhi washo yona impela yinto efanayo lokho kukhanyayo kwayenzayo ngenkathi kwehla phezu kwami ezansi lapho ngenkathi kuqala ngangingumshumayeli omncane weBaptist. Kwathi njengoba uJohane umbhaphathizi wathunyelwa ukwandulela ukufika kokuqala kukaKristu, wena uthunyelwe futhi umlayezo wakho uyokwandulela ukufika kwesibili. Ngenkathi lo mfundisi weBhaptisti lapho engagcotshwa khona, ngenkathi ezwa lokho wathi imfundo yebanga lesihlanu izoshumayela kubabusi na? Ngathi lokho akusho. Iphepha lathi kukhanya kuyimfihlo kulengaphezu komfundisi kwakukwi-Associated Press. Ngingazi lutho ngalokho. Eminyakeni eyishumi nanye kamuva, omunye wakhuluma ngezilimi futhi wena wahumusha into efanayo, futhi ngangimi lapho. Nkulunkulu nawe dadewethu Strader, udevil umelene nawe. Ngingumfowenu onkosi mdala wamazweni omhlaba, lowesifazane omncane ontekenteke othandiweyo wakhe oyigogo sewadlula. Onkosi, makuthi amandla avusa umsindisi wethu ethuneni, makuthi yena afike phezu kwalolu hlaka oluncane luntekenteke kube yinkazimulo yakho. Oprofetha egameni lakho maliphume, futhi kwangathi lesi siphiwo esidajuliwe, kwangathi singabuya siphilile, kwangathi singasinde. Nkosi, ngikumemezela phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu. Manje kushiwo Nkosi, makwenzelwe inkazimulo yakho. Nkulunkulu, kubusise dadewethu kwangathi umphefumulo wakho. Baba wethu wasezulwini, egameni likaJesu Kristu busisa lo dade osemusha, futhi umuphe lokho akucelayo egameni likaJesu. Nkulunkulu abusise umfowethu futhi amuphe ukuphulukiswa kwakhe egameni likaJesu Kristu. Nkulunkulu abusise udadewethu, amuphe ukuphulukiswa kwakhe egameni likaJesu Kristu. Nkulunkulu abusise umfowethu, amuphe Nkosi ukuphulukiswa kwakhe. Makuthi abantu abadlula lapha baqonde Nkosi, bangadluli nje kalula, kodwa badlule ngokukholwa. Bekholwa leyo yindlela yokukwamukela uma abanye siphe khona Nkosi. Kwangathi bengeze badlule nje ngesizotha, kodwa kwangathi bangaqonda ukuthi beza ngaphansi kwezibusiso zikaNkulunkulu okufakazisiwe kulobo busuku ebandleni, nokuthi ulapha nezwi lakhe liqinisekisiwe futhi lafakazelwa. Nkosi, awekho amandla okuphulukisa kithi. Singakwenza silandela umyalo kuphela, njengoba sayalwa ukuba sihambe sibhaphathize abantu. Wethembisa kunikeza umoya ongcwele, yilokho kuphela esingakwenza ukubhapathiza, ukushumayela izwi nokubhapathiza. Kona ke ngingashumayela izwi waliqinisekisa futhi ngibeka izandla phezu kwalabo bantu uNkulunkulu benze egameni likaJesu. uNkulunkulu ngokunjalo kulomfowethu muphe isibusiso esifanayo egameni likaJesu. Baba wasezulwini, egameni likaJesu upulukisa udade wethu. Egameni likaJesu Kristu upulukisa lo udade wethu kwangathi kungaphela kusukela kulobu busuku kuqhubeke. Inkosi, ibandla lakho likhulu lapha liyakhuleka Baba, makube njalo ukuze laba bantu baphulukiswe. Egameni likaJesu Kristu makuphulukiswe. Egameni likaJesu Kristu upulukisa umfowethu. Egameni likaJesu Kristu kwangathi kungenzelwa okwethu. Egameni likaJesu Kristu kwangathi kungenziwa. Egameni likaJesu Kristu kwangathi kungenzelwa udade wethu. Egameni likaJesu Kristu yipha udade wethu lokhu kukholwa okunqobayo khona manje ukuthi usebukhoneni bendodana kaNkulunkulu esezindaweni zonke khona lapha manje kwangathi angakupha okwakho. Kanjalo nakumfowethu makakukholwe lapho esadlula. Lezi zibonakalisa ziyakubalandela abakholwayo. Wena wathi uma bebeka izandla phezu kwabagolwayo bawuzinda. Ngiyakukholwa Nkosi, nasegameni likaJesu Kristu ngibeka izandla phezu kwalaba bantu abagulayo. Egameni likaJesu Kristu ngibeka izandla phezu komfowethu. Ubaba wakho kwangathi anganezela ezibusisweni abenazo. uNkulunkulu aphe egameni likaJesu ukuphulukiswa kukadade wethu. Egameni likaJesu Kristu yipha ukuphulukiswa kwalo mfowethu. uNkulunkulu siphe isifiso somfowethu, siyakhuleka egameni likaJesu. Baba wasezulwini, yipha isifiso sikadade wethu egameni likaJesu Kristu. Baba wasezulwini, egameni likaJesu Kristu yipha udade wethu. Egameni likaJesu Kristu siphe ukuphulukiswa kukadade wethu. Egameni leNkosi yethu Jesu Kristu muphe ukuphulukiswa kwakhe Baba. Egameni likaJesu Kristu phulukisa umfowethu. Egameni likaJesu Kristu Nkosi phulukisa umfowethu. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu siphe ukuphulukiswa komfowethu. Egameni likaJesu Kristu siphe ukuphulukiswa komfowethu. Phulukisa udade wethu Baba uNkulunkulu. Egameni likaJesu Kristu phulukisa udade wethu Baba. Egameni likaJesu Kristu phulukisa udade wethu. Egameni likaJesu phulukisa umfowethu. Egameni likaJesu Kristu phulukisa udade wethu. uNkulunkulu, egameni likaJesu Kristu phulukisa umfowethu. Egameni likaJesu Kristu phulukisa lo dade nalengane kube inkazimulo yakho. Egameni likaJesu Kristu phulukisa lo udade wethu. Egameni likaJesu Kristu Nkosi phulukisa lo udade wethu, ngiyakhuleka. Egameni likaJesu Kristu izibusiso zikaNkulunkulu phezu. Egameni likaJesu Kristu phulukisa udade wethu. Egameni likaJesu Kristu uphulukisa umfowethu. Njengoba udlula kholo kholwa, angazenza kanjani lezi zinto azenzayo uma engekho na? Mkhulu kanjalo nje uJobo lufanayo nje lapha njenganoma yisiphi isikhathi. Egameni likaJesu Kristu uphulukisa lo udade wethu. Egameni likaJesu Kristu ngibeka izandla phezu kukadade wethu Nkosi. Egameni likaJesu Kristu kholwa yilokho, amen. Kholwa yilokho manje dade, uNkulunkulu akubusise. Egameni likaJesu Kristu ngezandla zami, egameni likaJesu. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu dade wethu. Egameni likaJesu Kristu dade wethu. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu makuthi umfowethu aphulukiswe. Egameni likaJesu Kristu makuthi udade wethu aphulukiswe. Phulukisa udade wethu Nkosi, egameni likaJesu Kristu. Egameni leNkosi Jesu phulukisa lo udade wethu. Phulukisa udade wethu egameni likaJesu Kristu. Baba, egameni likaJesu phulukisa udade wethu, ngiyakhuleka. Egameni likaJesu Kristu phulukisa umfowethu. Lokhu ngicema isheshi lapha na. Lokhu lapha kungahle kubonakale kuyinqaba kakhulu, kodwa kuwukulalela kuphela isenzo sikaNkulunkulu. Uma ukholwa ukuthi uphendukile, ubhapathiziwe, ungongelele umoya ongcwele, yabo ngani na? Ngomfundisi, inceku kaKristu ekulethele iqiniso, ikhonzisa izwi likaNkulunkulu kuwe. Kodwa-ke uma uNkulunkulu eze ezwini lakhe futhi bashumayele izwi, nomoya ongcwele uyehla futhi ufakazele lokho ukuthi kuyiqiniso. Nebo bangane okwenzeke nje ezikhashana nesedlule angazi uNkulunkulu sezulwini uyazi ukuthi angazi niyabo kodwa noma ngabe bekuyini kufanele ukuthi bekukhazimule ngoba inhliziyo yami ishaya ngokusheshsha ngempela ngenjabulo bekungokuthile manje kubukeka kimi sengathi ukuthi ibandla elizelwe ngokusha elibiza ukuzalwa okusha futhi ba izikhathi sokufika kukaKristu sesiseduze kungani ngobufakazi obubonakalayo obuhle uma bekukhona indoda emi lapha egqoke inguba yende nezibazi ezisandleni sayo igazi liphuma ebusweni bayo leyo bekuyobe kungakabi yena uKristu noma yimuphi umkhohlisi bengakwenza lokho kodwa kuphinda okokukuKristu makuphinde kuvezwe khona-ke niyazi ukuthi kunguKristu ngishumayela ngobungeba lobu busuku ngokuthi indida futhi leyo bekuyindida enisanda kuyibona kuyinto ethize engenakuchazwa niyabo kuyisimangaliso ukuthi uNkulunkulu wasezulwini angakuveza kanjani okunjalo manje wena uthi ungangiphulukisa futhi Branham na akunakwenzeka usuvele uphulukisiwe uma bemi lapha egqoke isudi yami anginika yona bengeke enze okunye yilokho-ke ayengakwenza ngakungukuqinisekisa ukuthi unguKristu afakazise ukuthi ulapha ufanele umkholwe ngingakwazi uma ukholwe yilokho manje uma ukholwe yilokho kuphela okukhona kukho kubukeka kimi sengathi bekufanele kufake ugesi bekufanele kuthumele abantu ekuphendukeni bekufanele kuthumele abantu abafuna umoya ongcwele bekufanele kwenze kungaphezu kwalokho okukwenzayo ingabe ifu ingabe imbewu yezwi iwela emhlabathini onamatshe na manenekazi ithini impendulo na bazalwane bandla ithini impendulo na yini enye uNkulunkulu angayenza na akazange yathembise enye into awusoze wabona lutho olukhulu kunobukhona bukaJesu Kristu busebenza ebandleni lakhe enza izinto athembise ukuzenza kodwa niyazi kukhona okwenzeka ebandleni ucabanga ukuthi bekuzokwenzekani uma eminyakeni engamashumi amahlanu edlule lokho ngabe kwabhodloza na niyabo kuzofanele kube namandla kakhulu manje ukunyakazisa ibandla kakhulu ngokwedlulele njengoba isitha singena njengozamkolo umoya kaNkulunkulu uphakamise ibhanele ngokumelene nawo ngolunyelo lezi zinsuku uyophakamisa ibandla liphume endaweni yalo abangcwele abazelwe ngokusha ababili empedeni ngizothatha yedwa ngishiyo yedwa ababili ensimini ngizothatha yedwa ngishiyo yedwa uzovusa ibandla ebukhweneni bukaKristu ukuze liphile ingwena phakade angikusho lokhu ukuze ngibe luhlaza ngikusho ngokumesaba uNkulunkulu ubuzalwane ngobuqotho uthando ngoku ukulamba enhliziyweni yami kubona ibandla likaNkulunkulu liyibandla likaNkulunkulu umzimba wabantu amadoda angeke akwenzele lutho lapho udlula kulo mugqa kanjalo ebeka izandla nizwe amaqhinga amaningi nokuningi kakhulu ngiyahogela futhi lonke loluhlobo lwezinto ezingekho ngisho nangokompalo sekwenze izingqondo zenu zakhubazeka cishe impela niyabo udeveli wakwenza lokho ukuninyakazisa nisuke eqinisweni izwi liyiqiniso nezwi lenziwe inyama niyaqonda na uNkulunkulu anibusise nonke ngiyanithanda ngamadugu amen makabonge uNkulunkulu
Lord Jesus the rose of Sharon the lily of the valley
kuzo uJesu imbali yaseSharon umduzo zigodi kanyezi yokuse bande nenzalo kaDavid uAlpha uOmega siqalo nesiphelo owaye khona khona nozayo
send our blessings Lord
Thumele izibusiso zakho Nkosi phezu kwalaba bantu babusise Nkosi ngemvuselelo yemfashini endala bathumelele emuva Nkosi ngesehlakalo obaba nomama babo ababanazo eminyakeni eminingi edlule esisikhuphayo kulo mhlangano. Nanka amaduku bathatha emzimbeni walabo abangcwele abadala babusisiwe eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule abagulayo waphulukiswa eminyakeni yezinkulungwane ezimbili edlule benze into efanayo futhi baphulukiswa. Wena ngunkulunkulu ofanayo kulobu busuku, umoya ongcwele ofanayo uza ngobuningi obukhulu namandla ebuyiselwa ebandleni ukunyakazisa ibandla liphume ebuthongweni balo. Nakuthi noma ubani ombatha la maduku aphulukiswe enkosi kwangathi amandla kankulunkulu enze wonke umuntu aphile. Ngiwathumela ngegama likaJesu Kristu ngokuphulukiswa. Busisa abantu manje ngibanikele kuwe enkosi, izwi selishunyayelwe uzibonakalisile wena uqobo, ufakazisile ukuthi ulapha. Ufakazisile ukuthi awufile kepha uvukile kwabafileyo uphila kuze kube phakade. Unguyezelo lamuhle naphakade, ugcine imiyalo yakho futhi ugcine izwi lakho nezithembiso zakho ezizukulwaneni ngezizukulwane kuye kubo bonke abakholwa egameni lakho. Umoya ongcwele omkhulu ufunisisa ukuthola indoda endawo. Wo uNkulunkulu wathola u-Aranasi ngolunye usuku, wathola uPolycarp ngolunye usuku, wathola uPaul ngolunye usuku, wathola uMartini ngolunye usuku, wathola uLuther ngolunye usuku, wathola uWesley, wathola uGeorge Whitefield. Wo uNkulunkulu wathola uBilly Sunday. uNkulunkulu nakasithole kulobu busuku. Wo uNkulunkulu omunye wehora onganyakazisa ibandla ngendlela enjalo ngokushunyayelwa kwevangeli njengoCharles Finney noma omunye inkosi ozobuyisela ibandla endaweni yalo futhi lapho umoya ongcwele omkhulu uqobolwawo umsebenzi wakhe uqobo hayi umuntu angena phakathi kwabantu futhi azimemezele yena uqobo njengoba enzile kulobu busuku. Siyabonga kuwe Nkosi. Yemukele ukubonga kwethu futhi usiphe ezibusisweni zakho egameni likaJesu Kristu siyakucela. Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Asivale nje amehlo ethu manje, asiphakamise izandla zethu futhi asinike udumo. Niyazi ukuthi ulapha, bangaki okukholwayo ngayo yonke inhliziyo yakho, yonke into ukholwa ukuthi uKristu ulapha na? Yithi amen. Manje ake simculele nje manje ngayo yonke inhliziyo yethu ekithi futhi simnikeze lonke idumo esilwaziyo ukuthi lwenziwa kanjani. Manje kulungile. Vala amehlo akho nje manje kumoya ucule. Kuyamangalisa.
Amen. Do you know what that is?
Amen. Niyazi ukuthi kuyini lokho na? Kuyini na? Kuyini ukukhuluma ngezilimi nokuhumusha na? Ukushaya kwenhliziyo kukamoya ongcwele ukhuluma into ethile ongazi ukuthi uthini, niyabo? Nginitshelile indlela yokubuyela emuva, ngininika isimemo. Bangaki lapha bangathanda kuthatha lowo mzila futhi balandele isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo na abaniki benu lapha ongakaze yaphaphathizwe futhi engathanda kuphaphathizwa, phakamisa isandla sakho uthi ngiyakhola ngilungele ngizokwenza imisebenzi yami yokuqala phezulu, ngizobuya futhi ngizoza kuKristu. Phakamisa isandla sakho, kuzoba nenkonzo yomphaphathizo lapha kusasebusuku. Umfundisi wamaBaptist osanda kuthumela izwi phezulu wathi ngikulungele, kulungile mfowethu, nami ngivele ebandleni lakho, bangifundele isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ngokungeyikho, kodwa ngizifundele mina uqobo. Ngatsho lemva kokuba sengisishintshile futhi ngasifunda futhi ngakwenza ngendlela athi makwenziwe ngayo. Kukhona okwenzeka kimi. Oh Nkulunkulu, uthumele ukukhanya, mbhekeni ebiza, ngiyazibuza kungani sikwenza na. Ngiyakuthakasela ukubekezela kwenu ukuthi sihlala kanjani futhi silindane, ngoba ngumoya ongcwele uzama ukufaka ukuthile kithi, niyabo, uzama ukujevela ukuthile. Ukubekezela kwenu kuyamangalisa futhi lokho kuyasiza. Uma uthi oh angiqondi kodwa ngizohlala futhi ngikubone, kufanele ngikubuke, Nkulunkulu uzogcwalisa yonke inhliziyo elambile ezofinyelela ngempela. Lapho ukubona, ungalindi omunye umzuzu ufinyelela kuthole, khona lapho kuyadlula, angase angaphinde adlule ngaleyo ndlela. Kunjalo.
Amen.
Nje shh. Mayibonge Nkosi, ngiqaphelile na uthe ubelapha ukwamukela izindumiso zethu. Ngiyalazi lelo khorasi lika amen mfowethu Zepho aliculayo lelo yena. Amen, niyalicula akunjalo na? Kulungile mfowethu Don, kulungile. He woza eni, sizomdumisa ngeculo elithi amen. Wena bangaka balaziyo na? Oh, sonke siyalazi, ngiyakholwa. Lonke ibandla lami liyalazi, ngiyakholwa. Noma bengicabanga ukuthi mhlawumbe wena uthini? Oh mfowethu, bengingekwazi ukulihola, angikwazi ukucula. Oh, kodwa ngicabanga ukuthi lokho kungaba kuhle khona manje ukusho u-amen kukho konke akushilo. Oh he. Wonke umuntu liculeni. Hallelujah. asiphakamise izandla zethu futhi sinikeze siyakudumisa nkosi ungisindisa futhi ungibusisa thumela umoya ongcwele nkosi wazi kulobu busuku futhi zonke izinhliziyo ngesikhathi sidumisa